A sermon possessing the enemy's gates was delivered on Sunday morning, the 8th of November, 1959, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo othi ukuthimba amasango otshaba washunyayelwa kusasa ngecawe umhla wesibhozo kuNovemba ngo-1959 kumnquba kaBranham eJeffersonville, eIndiana, eMelika.
Good morning, everybody, and happy to be back again this morning at the tabernacle to pray for the sick people today.
Botani kusasa nje wonke umuntu ndiyavuya kuba lapho kwakhona ngale ntsasa emnqubeni ukuza kuthandazela abagulayo namhlanje.
It's usually we try to get in ever so often and pray for the people who come in from the different places for prayer.
Kuthi esikhelweni sizame ungena qho njalo sisithandazele abantu abathe bangena bevela kwindawo ngendawo bezele umthandazo.
And now we'll be leaving pretty soon now for the California and West Coast meetings.
Ke ngoku sawahamba kwakutshanje ngoku kuya eCalifornia nakwiinkonzo zonxweme lwasentshona.
Then we sure solicit your prayers that God of heaven will be merciful to us there and give us a great service.
Yayesi zungula ngenene imithandazo yenu ukuze uThixo wezulu abe nenceba ukuthi phaya asinike inkonzo ezinkulu.
Just got in yesterday or last night rather late.
Tisandula ukufika izolo okanye phezolo xebe selimkile ixesha.
And yesterday was one of the day before yesterday and yesterday was one of the great red letter days of my life.
Yaye izolo ibe lolunye ike izolo linye na izolo. Ibize zona zona ntsuku ziqaqambileyo zinkulu zobomi bam.
There I know at least two people or three in the building who is witness of the coming down of the Lord yesterday.
Ngokonda zabantu ababini okanye abathathu abalapha kwesakhiwo ebebengamangqina okuhla kwenkosi izolo.
And a great wonderful thing taking place, which I haven't got the time this morning to tell you.
Nento enkulu emangalisayo ethe yenzeka endingenaxesha lokunibalisela yona ngale ntsasa.
But maybe next Sunday morning.
Kodwa mhlawumbi kwintsasa ecawezayo.
Before we leave, I maybe have time in the message to tell him. If the Lord is willing, I'll be down at least to pray for the sick Sunday morning. We want to leave about noon, if possible, for the San Jose meeting in San Jose, California.
Pam kokuba sihambe, ndisenoba nalo ixesha emyalezweni ukunibalisela. Uba inkosi ithandile ndiza kuhla ukwenzela nje ukuthandazela abagulayo ukusasa ngecawe sisenokufumana ukuhamba phambi koba kubethe imini ukuba kuya kwenzeka. Sisenzela inkonzo yaseSan Jose eCalifornia.
And if you have any people around on the West Coast there,
yaye ukubani nabantu abakufutshane apho kunxweme lwasentshona.
We believe is going to be maybe the hour that I have looked for so long, the change in my ministry coming.
Esikholwayo kuba iya kuba lelo lixa bendilithandazela ithuba elide ukuguquka kolungiselelo lwam.
And it's so close. I thought it was going to happen yesterday. And I believe that it will be right away now, and it'll be far beyond anything that we've ever seen or heard yet.
Yaye kusondele kakhulu bendicinga ukuba kuya kwenzeka izolo. Yaye ndiyakholwa ukuba kuya kwenzeka kanye ngoku. Yaye iyakudlula kakhulu kuyona ntoni na esakhe sayibona okanye sayiva okwangoku.
I remember that thus saith the Lord.
Ngoku nikhumbule lo ngu itsho inkosi yabona.
And so we're just expecting it any time.
Ngoko ke siyilindele nje loo nto naxesha nini na.
And we're to have the meeting now at the fairgrounds. I believe that's right, isn't it, Gene? At the fairgrounds at the San Jose, California.
Yes, mele kuba nenkonzo ngoku kumabala emiboniso. Ndiyacinga ba kunjalo kunjalo Gene kumabala emiboniso San Jose, California.
And it'll be a 10 days meeting beginning the 20th to the 29th. at San Jose.
Yayeyakuba inkonzo yeentsuku ezilishumi iqala ngowamashumi amabini ukuphumela kwamashumi amabini ananye eSan Jose.
I'll just be remembering us and praying for us.
Ngoku sikhumbuleni nje emthandazweni sithandazele.
Now we have about, if we get out in time, about 1.5 hours now that we're going to start our services for praying for the sick and bringing the word.
Ngoku simalunga kuba siphume ngexesha malunga neyure enye nesiqingatha ngoku ukuze siqalise iinkonzo zenu zokuthandazela abagulayo nokuzisa ilizwi.
I have chosen this morning a small passage of scripture, two places in the Bible, to speak on.
Ndiye ndakhetha ngale ntsasa umhlathi omncinane wesibhalo indawo ezimbini eBhayibhileni endiza kuthetha ngazo.
But before we speak, let us bow our heads just a moment for prayer.
Kodwa phambi kokuba sithethe, masithobe intloko zethu okomzuzwana nje sithandaze.
Most gracious God, we humbly approach thy throne of grace this morning as unworthy children.
Thixo onenceba kunene, sisondela ngokuzithoba phambi kwetrone yakho yobabalo ngalentsasa njengabantwana abangafanelekanga.
But coming with an unadulterated faith in God that was given to us by the Holy Spirit and His ever presence with us.
Kodwa siza sinokholo olungangxengwanga kuThixo esalunikwa ngumoya oyingcwele nobukho bakhe obuhleli nathi njalo.
And through a promise by the Lord Jesus.
Nangedinga elabekwa inkosi uYesu.
That if we would come humbly and would ask anything in His name, we would be granted our petition.
Lokuba kubasithe sazithoba, size sicele nantona egameni lakhe, siyakusinikwa isibongozo sethu.
Therefore, we do not look back upon our merits because we do not have any such.
Ngoke asikhangele emva kokwethu esinokwenza ngokuba sinayo nantoni na enjalo.
But we look back to the merits of Calvary where our grace was given to us freely by the Son of God.
Ngoko sikhangela emva koko kwakunokwenziwa eCalvary apho saphiwa inceba yethu ngesisa ngunyana kaThixo.
And we can hardly choke back the tears that would run down our throats when we think of we the unworthy people.
Yaye kunokuba nzima ukuthintela inyembe zibuye umva ebeziyakuhlanga imiqala yethu sakucinga ngathi thina abantu bangafanelekanga.
When how that by His grace there at Calvary He did that for us.
Nokuba ngobabalo lwakhe apho eCalvary wasenzela loo nto.
We might be brought so close to God even to relationship.
Ukuze sibe nokusondezwa kangaka kuThixo nakubudlelane buqu.
Now we are sons and daughters to Him.
Ke ngoku singonyana neentombi zakhe.
And we come this morning, Lord, under this little roof to dedicate ourselves.
Yaye siyeza ngale ntsasa nkosi phantsi kolu phahla luncinane ukuza kuzinikezela.
And for service confessing our sins and in divine worship.
Nokulungiselela inkonzo ukuvuma izono zethu nangokudumisa okungcwele.
We trust that you will be with us and give us a spiritual insight of thy close coming.
Siyakuthemba ukuba uyakuba nathi usiphe ukubona ngaphambili komoya kokuza kwakho okusondeleyo.
That we might prepare our hearts daily for that great event that's been looked for thousands of years.
Ukuze silungisele inhliziyo zethu mihla yonke, silungisele eso siganeko sikhulu sasihleli silindelwe amawaka eminyaka.
Truly all nature is groaning, crying to be released.
Genene yonke indalo iyancwina ililela ukukhululwa.
Our spirits within us, Lord, are constantly confessing that we are pilgrims and strangers, and this is not our home. But we seek a city whose builder and maker is God.
Nemimoya yethu ngaphakathi kwethu inkosi ivuma ngokuthe gqolo ukuba singabahambi nabasemzini kwaye ilo khaya lethu eli koko sizungula lo mzi umakhi wawo nomenzi wawo unguthixo.
We look for that great time to come.
Silindele lo xesha lubalulekileyo ukuba lifike.
Lord, we would be mindful that these meetings, when we gather here, we pray for your children that are sick and afflicted.
Nkosi, siyakukhumbula ukuba ezi nkonzo xa sihlangene apha sithandazela abantwana bakho abagulayo nabaxhwalekileyo.
And we ask that you meet with us today in a very special way to heal all the sickness and diseases among us.
Kwaye sicela ukuba uhlangane nathi namhlanje ngendlela eyodwa. Ukuze uphilise konke ukugula nezifo phakathi kwethu.
And it may be, Lord, that this promise that I've just been previously speaking of.
Kwanga unganjalo ke Nkosi, ukuze elidinga bendisandula ukuthetha ngalo ngaphambili.
In the meeting with you there yesterday, right after daylight.
Ekuhlangane nawe phaya izolo kanye emva kokuthi qheke kwemini.
How that you confirmed it over and over again.
Nendlela othe walinqinela ngayo ngokuphinda-phindiweyo.
We feel that the hour is very close.
Yaye siva ngokungathi elo lixa lisondele kakhulu.
May this be the day, Lord, that it'll happen.
Yanga ngalo losuku ke Nkosi okuya kwenzeka ngalo oko.
That you will change the ministry, Lord, into something that will be more gracious to thy people.
Apo uyakutshintsha khona ulungiselelo, Nkosi, lube into ethe chatha ngenceba kubantu bakho.
And now, Father God, we would not only pray for these here,
ke ngokuba uThixo asifuna ukuthandazela kuphela aba balapha,
but for those stretched out across the world that are needy both spiritually and physically.
Koko abo bathe saka kwihlabathi jikelele benentswelo kokubini ngokwasemoyeni nasenyameni.
Give to them, O Lord, the desires of their hearts because thy children are struggling in these days.
Baphe uThixo iminqweno yenhliziyo zabo ngokuba abantwana bakho bayabulaleka ngale mihla.
The oppression of the enemy is so strong. But thou art stronger.
Incinezelo yotshaba iqine kakhulu, kodwa wena womelele wena kunoko.
For it is written, greater is he that's in you than he that's in the world.
Kuba kubhaliwe, mkhulu lowo ngaphakathi kuni kunalowo osehlabathini.
By this we overcome. Speak to us through thy written word.
Ngaloo nto ke siyeyisa, thetha nathi ngelizwi lakho elibhaliweyo.
And when we leave this morning, may we say like those that went from Emmaus.
Ukuze xa simka apha ngalentsasa sanga singathi njengabo bavela eMausi.
Did not our hearts burn within us as he talked to us along the way?
Bezingavuthi na inhliziyo zethu ngaphakathi kuthi ekuthetheni kwakhe nathi endleleni.
We asked it in Jesus' name who gave the promise. Amen.
Oko sicela egameni lika Yesu yena wabeka elo dinga. Amen.
I am reading now from two places in the book of Genesis.
Ngoku ndifunda kwindawo ezimbini encwadini ye Genesis.
One of them is found in the 24th chapter beginning with the 56th verse. Reads like this.
Enye kuzo ifumane kwisahluko samashumabina nesine. Iqalela kumqolo wamashumahlano nesithandathu. Ifunde kakanje.
And he said unto them, hinder me not, seeing the Lord has prospered my way.
Wathi kubo, musani kundibambezela. UYehova uyenze nempumelelo indlela yam.
Send me away that I may go to my master.
Ndindululeni ndiye enkosini yam.
And they said, we will call the damsel and inquire at her mouth.
Bathi masibize intombi sive ngomlomo wayo.
And they called Rebekah and said unto her, Wilt thou go with this man?
Bambiza uRebekah bathi kuye, uyakuhamba nale ndoda.
And she said, I will go.
Wathi ndohamba.
And they sent Rebekah away with her sister, their sister and her nurse and Abraham's servant.
Bamdulula ke uRebekah udade wabo nomanyisikazi nomkhonzi kaAbraham.
And they blessed Rebekah and said unto her, Thou art our sister.
Bamsikelela uRebekah bathi kuye, ungudade wethu.
Be thou the mother of thousands of millions.
Yiba ngamawaka waka.
And let thy seed possess the gate of those which hate them.
Imbewu yakho ilidle ilifa isango lawo bayithiyayo.
And in Genesis 22:15th verse we read.
Na kuGenesis amabina nesibini umqolo weshumele nesihlanu siyafunda.
And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time.
Samemeza isithunywa sikaYehova kuAbraham okwesibini sisemazulwini.
And said, By myself have I sworn, saith the Lord.
Sathi ndizifungile utsho uYehova.
For because thou hast done this thing, thou hast not withheld thy son, thy only son.
Ngenxa yokuba uyenzile lento, akwanqaba nonyana wakho emnye kuwe.
That in blessing I will bless thee.
Ukuba ndiyakusikelela, ndikusikelele.
And in multiplying I will multiply thy seed as the stars of heaven.
Ndiyakuyandisa, ndiyandise imbewu yakho njengeenkwenkwezi zezulu.
And as the sand upon the seashore.
Nanjengenhlabathi eselunxwemeni lolwandle.
And thy seed shall possess the gate of his enemy.
Imbewu yakho ilidle ilifa isango lentshaba zayo.
And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice.
Zisikelelwe ngembewu yakho zonke iintlanga zehlabathi ngenxa yenokuba uliphulaphule ilizwi lam.
Now may the Lord add his blessings to the reading of his word.
Ngoku yanga inkosi ngongeza intsikelelo zayo ekufundweni kwamazwi ayo.
Now, I would like to take, if it should be called a text.
Ngoku ndingathanda ukuthatha ukuba oko kunokubizwa ngokuba ngumxholo.
My subject this morning, first, is testing before promised gates. And the subject is possessing the enemy's gate.
Ingongoma yam ngalentsasa okokuqala ithi ukulingwa ngaphambi kwamasango edinga. Ukuze ingongoma ithi udla ilifa amasango otshaba.
God had been testing the patriarch because he had given him a promise.
UThixo emvavanya umawukhulu ngokuba wayemnike idinga.
And when God makes the promise, he wants to be sure that this person is worthy of the promise.
Xa uThixo esenza isithembiso, ufuna ukuqiniseka ukuba lo mntu ulifanele elo dinga.
Before he fulfills what he said, or what he promised.
Phambi kokuba ayizalisekise into ayithethileyo kungenjalo oko athembise ngako.
So Abraham had been promised that through his seed, the whole world would be blessed.
Ngoko Abraham wayethenjiswe ukuba ngembewu yakhe ihlabathi liphela liyakusikelelwa.
He'd have a son, and this son, out of him should come forth a seed that would bless the whole earth.
Ukuba uyakufumana unyana, kwayelo nyana kuyakuphuma imbewu eyakusikelela ihlabathi lilonke kuye.
And Abraham, when the promise is given to him, was 75 years old.
uAbraham ke ekunikweni kwakhe isithembiso eso wayenamashumi asixhenxe anesihlanu eminyaka budala.
And Sarah, his wife, was 65 years old.
USarah yena inkosikazi yakhe yayenamashumi amathandathu anesihlanu eminyaka ubudala.
But the Bible tells us that Abraham staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. And God, time after time, tested him.
Kodwa iBhayibhile isixela ukuba uAbraham akazange athingaze kwisithembiso sikaThixo ngokungakholwa. Koko womelela edumisa uThixo. Kwaye uThixo ngamaxa amaninzi wamvavanya.
But he had come to that final test before the blessing was going to happen. And that's the way it is with all the seed of Abraham.
Kodwa wayefikelele kuvavanyo lolokugqibela phambi kokuba intsikelelo ibe yayiza kwenzeka. Nantso ke indlela ekwakuyiyo kuyo yonke imbewu kaAbraham.
God gives us that final test just before he gives the promise.
UThixo usinika ukuvavanywa kokugqibela kanye nje phambi kokuba anikezele ngesithembiso.
And if it was possible, I'd like to say something here personally, but I'll withhold that.
Yaye ukuba kwakunokwenzeka ndingathanda uthetha into apha esuka kumbuqu kodwa ndizawukhe ndiyibambe.
That final test to see how you react upon it.
Oko kuvavanywa kokokugqibela ukuze kubonwe ukuba uya kwenza ntoni nangako.
And when he gave Abraham this test, he found Abraham just as true as he was when he started.
Wathi akuba enike uAbraham olu vavanyo, wafumanisa ukuba uAbraham wayenyaniseke njengoba wayenjalo ekuqaleni kwakhe.
What a blessing it would be this morning if we who take his promise of healing would stand just as true as we did when we stood here and accepted it.
Yintsikelelo enjani kunokuba yiyo ngale ntsasa uba sinokuthabatha idinga lakhe lempiliso sime kanye sinyaniseke njengoko senzayo xa sasimi apha silamkela.
No matter what the doctor says, and just as true.
Akunamsebenzi nokuba utheni na ugqirha yima unyaniseke kangako.
And when he did this and never withheld his only son,
wathi akuyenza le nto akanqaba nonyana wakhe kuphela kwakhe.
But was about to plunge the knife into Isaac's bosom to destroy his testimony.
Koko wayesele elungele ukudovoza imela ingene esifubeni kuyisake etshabalalisa ubungqina bakhe.
He had testified all over the known earth that he was acquainted with, that he was going to have this son.
Wayengqinile kulo lonke ihlabathi elaziwayo awayeqhelene nalo uba wayeya kufumana lo nyana.
And then when the son came, he was asked to double back and to destroy the only hope that he had for his testimony to be fulfilled.
Kwaze akufika lo nyana wacelwa ukuba ayibuyisele umvaloo nto nokuba atshabalalise ithemba yokuphela kwalo lokuzalisekisa ubungqina bakhe.
When God seen that he was loyal to that faith that he had in God.
Wathi ke uThixo akubona ukuba wayethembekile kolo kholo wayenalo kuThixo.
God looked out of the heavens and he said,
uThixo wakhangela esemazulwini wathi,
I've sworn by myself, I'll bless you and multiply you, and your seed shall possess the gate of his enemy.
Ndizifungile ukuba ndiyakusikelela ndikwandise imbewu yakho iyakulidla ilifa isango lotshaba lwayo.
What a promise.
Elinjani idinga.
And Rebecca, which was to be the mother of this noted promise waited son.
No Rebecca, oyeza kuba ngumama walo utyunjweyo owedinga unyana olindelweyo.
When she was called to the final test of a strange man that she had never seen before.
Awayebizelwe kuvavanyo lokugqibela naye lwendoda engayiqhelanga awayengazange ayibone ngaphambili.
Only she seen the working of the Holy Spirit.
Inye into ayibonile kukusebenza komoya oyingcwele.
And when her parents could not fully decide whether she should go with this stranger or not.
Baze bathe abazali bakhe bangena kwenza sigqibo ngokupheleleyo sokubahambe nalo umntu wasemzini okanye hayi.
To be the wife of a man that she had never seen. She was brought to the final test.
Ayekuba inkosikazi yendoda angazange ayibone weziswa kuvavanyo lokugqibela.
We'll get the damsel and let her speak.
Siza kuyibiza intombi ithethe.
We'll hear from her mouth whether she will go yes or no.
Sive ngomlomo wayo ukuba iyahamba na ewe okanye hayi.
That's the way it's brought to all the seed of God.
Yiloo ndlela iziswa ngayo kuyo yonke imbewu kaThixo.
It's got to be your mouth.
Kumele ukuba ibe ngumlomo wakho.
God wants to hear from you.
UThixo ufuna ukuva kuwe.
So when she was put to the test, she never hesitated a minute.
Ngoko wathi akufakwa koku kulingwa, akazange athandabuze nomzuzu.
She said, I will go.
Wathi ndiya kuhamba.
I like that.
Ndiyayithanda loo nto.
Not let me make up my mind, let me study it over.
Hayi make ndenze isigqibo, make ndiyihlolisise kwakhona.
She was fully persuaded.
Wayoyiseke ngokupheleleyo.
That's the people that God can use. When you're fully persuaded that God will keep his promise.
Nabo abantu anokubasebenzisa uThixo xa uyiseke ngokupheleleyo uba uThixo uya kusigcina isithembiso sakhe.
That I'll go.
Wathi ndiyakuhamba.
And her people then. So anointed, maybe did not know it.
Abantu bakowabo ke ngoko babethandiswe kangako mhlawumbi bengayazi loo nto.
But they prophesied as they laid their hands upon their sister and their daughter, this beautiful young Jewish girl.
Kodwa baprofetha njengoba babeka izandla kudadewabo. Nentombi yabo leyintle intombazana eselula eJuda.
As they placed her up on the camel and sent her to a strange land among strange people.
Njengoko babeyikhwelise enkameleni bayithumela kwilizwe lasemzini phakathi kwabantu basemzini.
But there was something on them.
Kodwa kwakho into ethile phezu kwabo.
They said, let thy seed possess the gate of their enemy.
Bathi imbewu yakho mayilidle ilifa isango lotshaba lwayo.
Be thou the mother of thousands of millions.
Mawube ngumama kumawaka ezigidi.
And the day that race of people and the people of God is strewn from sea to sea around the world.
Kwaye namhlanje olo hlanga lwabantu nabantu bakaThixo lwahlweleka ukusuka kulwandle kuya kolunye ehlabathini jikelele.
In that resurrection, they'll be like the stars of heaven as their bright lights take their position as they go through the sky.
Kolo luvuko, bayakufana neenkwenkwezi zezulu. Njengoko ezo zibane zikhanyayo ziya kuba zime ngendawo yazo zinqumla isibhakabhaka njalo.
And when they come, they'll be like the seas by the or the sands by the seashore.
Yayekubuyeni kwabo wayekufana nelwandle nge kungenjalo intlabathi eselunxwemeni lolwandle.
There will be thousands of millions of them.
Yakuba ngamawaka ezigidi zabo.
Thy seed shall possess the gate of its enemy.
Imbewu yakho iya kulidla ilifa isango lotshaba lwayo.
That's God's sworn promise. Seed of Abraham.
Lidinga elifungelweyo likaThixo elo imbewu kaAbraham.
Then by its Holy Spirit, seeing if the mother was to be part of the son also, because they are part of the flesh.
Ngoko ngomoya oyingcwele wakhe ebona ukuba lo mama wayeya kuba yinxalenye yonyana kananjalo ngokuba bayinxenye ngokwenyama.
Then the Holy Spirit, working through these people,
said, he let your seed possess the gate of the enemy.
Koko umoya ingcwele sebenza ngaba bantu wathi yena imbewu yakho iya kulidlayela ifa isango lotshaba.
Then God swearing he has possessed the gate of the enemy.
Ngoko uThixo efunga uba uya kulidlayela ifa isango lotshaba.
Then what position does that put the church of the living God?
Ngoko ilibeka kweyiphi into ibandla loThixo ophilileyo loo nto.
We are Abraham's seed.
Thina simbewu kaAbraham.
For we being dead in Christ, we are take on Abraham's seed and are heir with him under the same sworn promise.
Kuba thina ngokuba sifeno Kristu siyiyo sithabathe imbewu kaAbraham kwayizindlalifa kunye nayo kwangelo dinga linye lifungelweyo.
We are Abraham's seed and are heirs of every promise that was given him.
Simbewu kaAbraham. Kwezindlalifa kulo lonke idinga yena linikwayo.
But when the testings come, that's where we fail.
Kodwa kwakufika izilingo, nako apho sisilela khona.
But I don't believe that the true seed of Abraham will fail.
Kodwa ndikholwa ukuba imbewu yenyaniso kaAbraham iyakusilela.
They'll stand just as gallant and loyal as Abraham did.
Bayakuma ngokukhalipha nokuthembeka njengoko wenzayo uAbraham.
Now we see that God cannot say anything or make any promise unless he will fulfill it.
Ngoku sibona kuba uThixo akanakuthetha nantona okanye okanye enze isithembiso ngaphandle kokuba uyakusizalisekisa.
He has to do that in order to be God.
Umele ukwenza loo nto ukuze abe nguThixo.
Years later, when this same people, the promised people, the seed of Abraham, was on their journey going into a promised land.
Kwiminyaka emva koko, xa kwabo bantu, abantu banikwe isithembiso, imbewu kaAbraham yayisiya eluhambeni lwayo, isiya kwilizwe ledinga.
There was a gate who stood up against him, and it was his own brother. Moab.
Kwakho isango elemayo lema lenyuka ngokuchasene naye yayingumntu akwabo uMoabi.
He said, you'll not cross my land. I'll see to it that you'll not cross my land.
Owathi awusayi kunqumla emhlabeni wam. Ndiza kuyijonga eyokuba unqumle kumhlaba wam.
He said, if our cows lick up any of your grass, or if they drink any of your water, we'll pay you for it.
Wathi ukuba inkomo zethu zithe zakhotha nengcale yakho okanye zasela namanzi akho siya kuhlawula ngaloo nto.
But he said, you'll not cross this land.
Kodwa wathi awuzukunqumla kulo mhlaba.
God's promise held true.
Kodwa idinga likaThixo lema ngokunyanisekileyo.
So they went and got their prophet Balaam, I brought him down to curse the people.
Ngokuhamba wahlangana nomprofeti wabo uBileham bamhlisa ukuze aqalekise abantu.
And here's what he said.
Nansi ke into awayithethayo.
They tried to show him the worst part of the blessed seed. But God showed him the best part of it.
Bazama ukumbonisa eyona ndawo ingalunganga yalo mbewu isikelelweyo. Kodwa uThixo yena wambonisa eyona ndawo ingcono yayo.
He said, "Whoever who curses Israel will be cursed, and whoever blesses him will be blessed."
Wathi nabani na uqalekisa uIsrayeli uyakuqalekiswa nalowo umsikelelayo uyakusikelelwa.
And the bars was let down, and Israel crossed the plain.
Kwayekelelwa ke wanqumla amathafa uIsrayeli.
God promised he will possess the gate of his enemy.
UThixo ayibeke ngedinga uba uya kudlayela ifa isango lotshaba lwakhe.
Later on, in the years, there came one by the name of Daniel, who was in the line of this royal seed.
Ekuhambeni kwethuba eminyakeni, kwavela omnye owayenguDaniel ngegama, owayekumlibo wale mbewu ithembekileyo.
And in the line of the promises, because he was the seed of Abraham.
Ekumlibo amadinga ngoba wayeyimbewu kaAbraham.
God had chosen him before the foundation of the world to be his prophet.
Yaye uThixo emnyule ngaphambi kokusekwa kwehlabathi ukuba abe ngumprofeti wakhe.
And he lived gallant and he lived loyal.
Waphila ngokukhalipha, waphila ngokuthembeka.
And even in a strange land he purposed in his heart, I'll not defile myself with him.
Kuna kulizwe lasemzini wagqiba enhliziyweni yakhe andisayi kuzingcolisa kunye nabo.
Living in a land that's different. Living among people who are different, but yet gallant to that promise.
Nanso imbewu yenene kaAbraham. Ehlala kumhlaba owahlukileyo. Ephila phakathi kwabantu abahlukileyo. Ukandi wayesakhaliphile kwelo dinga.
I'll not defile myself with them. I'll stay true.
Andisayi kuzingcolisa kunye nabo. Ndiyakuhlala ndinyanisekile.
God put him to a test as he did his father Abraham.
UThixo amfaka esilingweni njengoko wenzayo kuyise uAbraham.
And the king said, you will either be like one of us and worship the way we worship, or I'll throw you into a den full of hungry lions.
Waze wathi uKumkani, kuyakuba phakathi kokuba ufane nomnye wethu unqule ngendlela esinqula ngayo. Kungenjalo ndiyakujulela imathini ozele zingonyama ezilambileyo.
Daniel, like Abraham, his father said,
uDaniel njengoyise uAbraham wathi,
you may throw me into the lion's den, but I'll not bow to any of your images.
Ungandijulela imathini wengonyama, kodwa andisayi kuqubuda kuwona uphina umfanekiso oqingiweyo.
I'll not take your formal religion. I'll stay true to Jehovah.
Andisayi kuthabatha unqulo olupholileyo. Ndiyakuhlala ndinyanisekile kuYehova.
And there came the showdown then.
Kwafika ke ithuba lamanqam ngoko.
The king kept his promise. And he picked up the prophet. Or had him taken up and thrown him to the lion's den.
UKumkani wasigcina isithembiso sakhe. Wamhlasela umprofeti lowo. Okanye wathi mabamthabathe bamjulele emhadini wengonyama.
And when the lions, the enemy of Daniel, rushed forth to the prophet, God kept his promise.
Zathi nje ingonyama utshaba luka Daniel, zanqama ukuya kumprofeti, uThixo eligcinile idinga lakhe.
He possessed the gate of his enemy.
Hallelujah.
Walidlayile ifa isango lotshaba lwakhe.
God stood an angel there before those lions and took the gate.
UThixo emisa ingelosi apho phambi kwezo ngonyama. Walithimba isango. UThixo uyaligcina ilizwi lakhe.
He shall possess the gate of his enemy.
Uyawulidlayila ifa isango lotshaba lwakhe.
God said so.
Wayetshilo uThixo.
And there were three more down there who had pledged themselves loyal to the cause, who were truly Abraham's seed.
Kwaye kwakukho abangabanye abathathu apho ezantsi. Ababezibanda kanye ngokunyaniseka kwakulonto ababe imbewu yenene kaAbraham.
And that was Shadrach, Meshach, and Abednego. And they were put to the test.
Abo ke yayinguShadrach, noMeshach, noAbednego. Baze ke bangeniswa ekulingweni.
And they said, if you do not bow when you hear the harps are playing and the trumpets are sounding.
Bathi ke bona ukubani iqubudi kwakukhala umrhubhe nexilongo livuthelwe.
If you do not bow to our religion, I'm get away from them things that you are standing for.
Ukubani iqubudi kunqulo lwethu nimke kwezi zinto nimele zona.
And you're all wet anyhow. Your religion is no more than anybody else's. Don't we hear that all the time?
Kwaye ninonke anikho mthethweni phofu. Inkolo yenu ayidlule nganto eyomnye umntu. Asiyile nto siyiva lonke ixesha leyo.
But the religion of Jesus Christ is different.
Kodwa inkolo kaYesu Kristu yahlukile.
The power of his resurrection is different.
Amandla ovuko lwakhe ahlukile.
We are a different people. A peculiar people, a royal priesthood.
Singabantu abahlukileyo, abantu abayinqobo, isibingelele sibukumkani.
God makes the difference.
NguThixo wenza umahluko.
But when they said you'll have to become one of us,
kodwa bathi bakuthi nimelwe ukuba nibe ngabahlangene nathi.
It would have been all right with Shadrach and Meshach and Abednego if they want to become one of them. But never would they become one of the aliens.
Kekwa kulungile kuShadrach noMeshach noAbednego. Uba wayefuna ukungenelela kubo. Kodwa bengenakuze bazihlanganise baye banye nenhlanga.
Now they said, if you don't do it, we've got a door out here to a furnace that we can open up and throw you into it, and you'll wish you would have become one of us.
Ngoku bathi ubani yenzi loo nto sinomnyango ophuma apha oya kwiziko lomlilo esinokuvula sinindlule ngaphakathi kulo kwaye niyanqwenela ukuba ngeni sibandakanye nathi.
They remember the promise.
Balikhumbula idinga.
They marched them right down to the fiery furnace.
Babaxhesha babehlisela kanye kwiziko lomlilo.
And when they opened the door and threw them into the flames,
baze bathi bakuluvula ucango babajulela emadangatyeni.
Their enemy that would consume them, they possessed the gates of their enemy.
Utshaba lwabo olwaluza kubadla lubadibe bawathimba amasango otshaba lwabo.
God sent his son into those flames of fire and cool the breezes and talk with them while they were in there.
UThixo wathumela unyana wakhe wangena kuloo malangatye omlilo wayipholisa imimoya wathetha nabo ngelithuba bengaphakathi apho.
God's promise held true.
Idinga likaThixo lahlala linyanisekile.
They possessed the gate of the enemy.
Balidla ilifa isango lotshaba.
Tested first, then they possessed the gate of the enemy.
Bavavanywa kuqala baze balithimba isango lotshaba.
Was it not Jesus who made the promise?
Yayingenguye uYesu wabeka isithembiso.
If you even bring offense to one of these little ones, it was better for you that a millstone was hanged at your neck and you were drowned in the depths of the sea.
Ubani tena kubekisa nomnye kwaba ngabona bancinane bekuya kuba ngcono ukuba ningagangxwa ilitye lokusila entanyeni nintyulisele enzulwini yolwandle.
Don't even bring an offense to these little ones that believe in me.
Musanukzisa kwasikhubekiso kwaba ngabona bancinane bakholwa kum.
And these signs shall follow them that believe in me.
Kwaye nantsi imiqondiso yokulandelana nabo bakholweyo kum.
He made a difference. He made a showing of what did believe and what did not believe.
Wenza umahluko wabonakalalisa kuba ngobani nababekholwa nababengakholwa.
There are always the three crowds of people.
Kuhlala njalo mathathu amaqela abantu.
That is the unbeliever, the make-believer, and the believer.
Lawo ngala ongakholwayo, ikholwa lokuzenzisa nekholwa.
But God has a way of proving who is a believer.
Kodwa uThixo unendlela yokuqondakalalisa ukuba ngowuphina olikholwa.
That believer stands firm on what God says to be the truth. Yes.
Ikholwa limaliqine koko uThixo athe kuyinyaniso. Ewe.
It was Elijah, the Tishbite. When it came to a showdown, he thought he was the only one in the nation who was still living for God.
Yayingu Eliya wase Tishbi. Kwafika ithuba lomboniso wamandla wathi wacinga ukuba yayinguye kuphela esizweni owayesaphilela uThixo.
And the king was going to put him under a trial. And they persecuted him.
Ukumkani ke wayeza kumfakela uvavanyweni kwaye bamtshutshisa.
And that little painted up queen by the name of Jezebel threatened his life.
Nalo mncinane uziqabileyo ukumkanikazi ogama linguyizebhele wabukrokrisa ubomi bakhe.
And when it came to the showdown, Elijah possessed the gates of his enemy.
Amen.
And turned the whole nation back to God again.
Kwathi kwakufika ithuba lomboniso wamandla uEliya wathimba amasango otshaba lwakhe wasiguqulela sonke isizwe sabuyela kuThixo kwakhona.
God keeps his promise.
UThixo uyasigcina isithembiso sakhe.
It was Moses, after being also in the line of this royal seed, the seed of Abraham.
Yang Moses, ekubeni kanjalo wayekulomlibo wembewu yobukumkani, imbewu kaAbraham.
That when he was sent down into Egypt to deliver the children of Israel.
Owathi akuthunyelwa ezantsi eYiputa uyakhula abantwana bakaIsrayeli.
And God had given signs and wonders to perform.
UThixo emnike imikhonzo nemangaliso ukuba ayenze.
And to smite the earth and to bring forth frogs and fleas and darkness and hail and rain and fire.
Nokuze abethe ilizwe nokuze avelise amasele ingcongco nobumnyama nesichotho nemvula nomlilo.
And had done all these miracles.
Wabe yenze yonke le mimangaliso.
Yet when he led them out by the hand of Jehovah.
Ukandi wathi akubakhokelela awakhuphe ngesandla sika Yehova.
There come a time when he met the gate between him and the promised land.
Kwafika ithuba apho wahlangana khona nesango limi phakathi kwakhe nelizwe ledinga.
There was the Red Sea, a bar across the way.
Kwakukho ulwandle olubomvu, umqobo onqumuleze indlela.
They were hemmed in by Pharaoh's army, mountains and deserts, and the Red Sea.
Babengqingwe ngumkhosi kaFaro, intaba nenhlango, nolwandle olubomvu.
But Moses stepped forward and possessed the gate of his enemy.
Kodwa uMoses wathi geqe ngaphambili walithimba isango lotshaba lwakhe.
And crossed the Red Sea dry shod as he's walking on a dusty road.
Wanqumla ulwandle olubomvu lilunqeme olomileyo njengoko wayehamba kwindlela enothuli.
He shall possess the gate of the enemy.
Uyakulidla ilifa isango lotshaba.
God said so and that settles it.
UThixo utshilo ngoko kuphelele apho.
Little a few years later, when the trials come and the church got all shook up.
Kwakwiminyaka nje embalwa emva koko ekufikeni kwezilingo laza ibandla lashunyiswa lonke.
As it's so easy for a congregation of people to do when something just don't seem to happen the way that it's supposed to be.
Njengoko kulula kangako kwindibano yabantu. Ukwenza xa into ikhangela ngokungathi ayenze ngendlela imele ukwenzeka ngayo.
God makes it that way.
UThixo wenza kuba kube njalo.
God brings tensions into the church.
UThixo wenza kuba kubekho ukungqubana ebandleni.
Every son that cometh to God must be tried and proven and tested.
Wonke unyana ozayo kuThixo umele ukuba avavanywe, aqondwe, alingwe.
He lets sickness strike you.
Uvumela ukugula kuhlasele.
He lets diseases come on you to test you and to prove you.
Uvumela izifo zibe phezu kwakho ukulinga akuqonde.
Show the world that you're truly the seed of Abraham. He permits it by his own will.
Uzabonze ihlabathi ukuba ngenene uyimbewu kaAbraham. Uyivumela loo nto ngentando yeyakhe.
He permits disasters. He permits to turn against you.
Uvumela inqwaleko, uvumela abahlobo ukuba bakujikele.
He permits all these things and turns the devil loose to tempt you.
Uvumela zonke izinto akhulule umtyholi ukuba akwende.
And he'll do all but take your life.
Kwaye angayenze yonke loo nto kodwa akanakuthabatha ubomi bakho.
He could throw you on a bed of affliction.
Anganako ukuphosa kwikhukolo inqwaleko.
He could turn your neighbors against you.
Angakuvukelisa ngabamelwane.
He can turn the church against you. He can do most anything.
Angajika ibandla livukelane nawe. Angenza phansi nantoni na.
And it's God's will for him to do it.
Kwayintando kaThixo ukuba enze oko.
We are taught that it is more precious than gold to us.
Sifundiswa ukuba oko kunexabiso ngaphezu kwegolide kuthi.
What about Abraham with Isaac on the mountain? The one the promise is given.
Uthini ngoAbraham noIsaka phezu kwentaba yena lowo wayenikwe isithembiso.
By his loyalty and his knowing and his faith in Jehovah.
Kwazi kwathi ngokunyaniseka kwakhe nokwazi kwakhe nokholo lwakhe kuYehova.
It's through that and that alone that God looked down and said.
Kungaloo nto, ngaloo nto yodwa awathi uThixo wakhangela ezantsi wathi.
His seed shall possess the gates.
Imbewu yakhe iyakwadla ilifa amasango.
I've sworn by myself, the but I'll do these things.
Ngizifungile ukuba ndiyakuzenza ezi zinto.
No one greater he could swear by, but he swore by himself.
Akukho mkhulu enokufunga ngaye, koko wazifunga.
Then if he let Abraham be tested to that final point.
Koko bavumela uAbraham alingwe de afikelele kwiqondo lokugqibela.
He's got to test you and me to that final moment.
Umele kuba akulinge andilinge nam ukulungisela lo mzuzu wokugqibela.
That time of decision when everything's away from you.
Elo thuba lokwenza isigqibo xa yonke into imkile kuwe.
You have to stand alone there. Hallelujah. That's it.
Umele kuma wedwa apho. Hallelujah. Nantso ke.
Stand alone.
Ume wedwa.
Walk out there and say, though he slay me, yet I'll trust him.
Uphume uthi, nokuba ngandibulala, ndisaya kumthemba.
That's the seed of Abraham.
Nantso imbewu kaAbraham.
That's the one that gives the promise.
Nguye lo ubeke ngedinga.
No matter what the rest of them says, the rest of them do.
Akunamsebenzi noba thina abanye bebonke benza ntoni na bebonke.
For me and my house we'll serve God, said the
Lord. Indim nendlu yam siyakukhonza uThixo wathi.
If the rest of them says he's nothing to the experience, it's a bunch of excitement.
Uba abanye bebonke bathi akukhonto ayiyo lo inhlani ngenje emihlali.
For me and my house we'll serve God.
Indim nendlu yam siyakukhonza uThixo.
Now I'd like to take up with Paul right here and say, in the way that's called heresy, so worship I the God of our fathers.
Yeah, ndingathanda ukuba kunye noPaulos kanye kule ndawo ndithi ngaloo ndlela kuthiwa yephambeneyo ndimnqula ngolo hlobo uThixo bawo.
Though they be tatters come in the church.
Nokuba bangangabapololozi bangene ebandleni.
Though they be twisters and though they be all kinds of false prophets.
Nokuba bangangabajija izinto nokuba bangazizo zonke izinto zabaprofeti bobuxoki.
And everything coming to the church amongst the people in the neighborhood and everything.
Na yonke into engaphakathi ebandleni phakathi kwabantu nasevumelwaneni nakuyo yonke into.
But for me and for my house we'll serve the Lord.
Kodwa mna nendlu yam siyakukhonza inkosi.
All of them quit coming and though the church gets cold and different, me and my house we'll serve the Lord.
Nakuba bebonke benokuyeka ukuza nokuba ibandla lingaqalisa ukubanda liphole mna nendlu yam siyakukhonza inkosi.
Though someone was prayed for and didn't get well, that has nothing to do with it.
Noba ungakho umuntu oyethandazelwe waze akaphila loo nto ayinakuthanani noko.
For me and my house we serve the Lord. The testings and the trials.
Indim nendlu yam siyakukhonza inkosi ukuvavanywa nezilingo.
Men are not infallible, but God is.
Abantu abangabo abangena kuwa kodwa uThixo unjalo.
Man, you get your mind on a man, he'll make a mistake.
Umuntu kuba ingqondo yakho imilisele emntwini uyakwenza impazamo.
Maybe not willfully, but he'll do it.
Mhlawumbe ungekho ngabomu kodwa uyakuyenza.
God permits him to do it. So that he can shake your faith away from man.
UThixo umvumela kuba yenze ukuze wena ungquba ukholo lwakho lusuke emntwini.
Our faith is not in the wisdom of man, but in the power of the resurrection of Jesus Christ.
Ukholo lwethu alukho bulumkweni babantu koko lukumandla ovuko luka Yesu Kristu.
That's where the true seed of Abraham rests their promise.
Nako apho imbewu yena ka Abraham ithembe khona idinga layo.
Because they can only be the seed of Abraham when they receive the Holy Spirit.
Ngoba banokuba imbewu ka Abraham kuphela xa besamkela umoya ongcwele.
Without the Holy Spirit, they're not the seed of Abraham.
Bengena moya ongcwele abayombewu ka Abraham.
That same faith that was in Abraham comes into the believer.
Olwakholo lunye lwaloku Abraham lungena ngaphakathi kwikholwa.
No matter what takes place or how contrary, the believer marches right on.
Akunamsebenzi nokwenzeka ntoni na okanye kuyintoni echasine kangakanani na, ikholwa liyamatsha libheke phambili kanye.
The spies returned back and said, oh, it's foolishness to try.
Intlola zabuya zazathi, oh, bubudenge ukuzama.
There's no need of going any further because that people is such giants over there.
Akukho mfuneko yokuba sabheka phambili. Ngoba aba bantu basezingako izigebenga kweli yakuqala.
And they've got great governments and they've got spears and while we even look like grasshoppers up the side of him.
Yaye banohulumente abakhulu banezikwekwe kwaye kubasikhangeleka nangokwemicikwane ecaleni kwabo.
I don't know, but I'm persuaded to believe here that Joshua was just a little bitty runt. Just a little bitty tiny fellow.
Andazi kodwa ndiyisekela ukuba ndikholwe apha ukuba uJoshua intwana encinane nje entsumpa, intwana encinane nje umfo ongenamzimba.
I can see him jump up on some kind of a box.
Ingathi ndiyambona ixhuma phezu kohlobo oluthile lwebhokisi.
And send man brother into 2 million people.
Kwathi madoda abazalwana ebhekisa kwizigidi ezibini zabantu.
We are more than able to take them.
Singapha kokuba nako ukubathimba. Bona.
Why?
Kuba.
That was the seed of Abraham.
Yayiyo leyo imbewu kaAbraham.
God gave the promise. Amen. That was their possession.
UThixo wabeka idinga. Yayililifa labo elo.
God gave the promise.
UThixo wayebeka idinga.
So no matter what the opposition was, the true seed of Abraham said we can take it because God gave it to us.
Akunamsebenzi wayinto na echasene nabo. Imbewu yenyanso kaAbraham yathi sinokulithabatha ngoba uThixo walinika thina.
There you stand this morning.
Naku apho umi khona kusasa nje.
There stands the church of the living God.
Naku apho umi khona ibandla loThixo ophilileyo.
I don't care what anyone else says. Amen. What the doctor says, what anything, what the unbeliever says.
Andikhathali uba ngubani na othini na. Noba ugqirha uthini na. Nokuba nantoni na. Noba ungakholwa uthini na.
We can more than a match for anything that comes along.
Sino ungaphezu kokumelana nayo nantoni na ethi gqi.
We are Abraham's seed and we shall possess the gate of our enemy.
Simbe kaAbraham yaye siyakulidla ilifa isango lotshaba lwethu.
No matter what the enemy is.
Awunamsebenzi walo into ona utshaba olo.
God gave the promise that was theirs. Their possession.
Kuthi kwamisa idinga elelabo ililifa labo.
Healing is your possession.
Impiliso lilifa lakho.
Salvation is your possession.
Usindiso lilifa lakho.
The Holy Ghost is your possession.
Umoya ngcwele lilifa lakho.
And there's great thousands of preachers and so forth in the land today that says that's not so.
Yaye kwabakhulu amawaka abashumayela lokunjalo kwelizwe namhlanje abathi akunjalo.
But the seed of Abraham knows it so.
Kodwa imbewu kaAbraham yazi kuba kunjalo.
They wade right in and possess the gates of the enemy.
Ihupula kanye ingene ithimbe amasango otshaba.
God said they would.
UThixo wathi yakwenza njalo.
They believe it because it's a promise.
Bayakholwa kuloo nto ngokuba isisithembiso.
His seed shall possess the gate of the enemy.
Imbewu yakhe iyakulidla ilifa isango lotshaba.
Now you'll go through testing. Trials.
Ngoku uyakudlula ekuvavanyweni. Izilingo.
Joshua stood there loyal.
UJoshua ke wema apho ethembekile.
The little fellow said, I don't care how big they are.
Lo mfo omncinane wathi andikhathali nobakhulu kangakanani na.
I don't care what kind of a spear they got, how their cities is walled, and how great it is.
Andikhathali nobaluhlobo linalesiqwete abanaso, nobazibiyele ngeendonga ezinde kangakanani nezixeko zabo, nobazikhulu kangakanani na.
Our promise is that the gate will be possessed by the seed of God's children.
Idinga lethu leli. Uba isango liyakudliwa ilifa imbewu yabantwana bakaThixo.
And we're going over to take them. We're more than a match for them.
Yes, yawela kuya kubathimba singapha yakumelana nabo.
Oh, that's the true seed.
Oh, nanzo imbewu yenyaniso.
A lot of them that was born natural seed said we just can't do it. There's no need of trying.
Abaninzi baba bezelwe ngembewu yemvelo bathi asinaba nako nje ukuyenza loo nto. Akho kwamfuneko yakuzama.
See, we are outnumbered, we're outclassed, we're everything.
Yabona siyabethwa ngamanani sesigwebekile siyo yonke lonto.
They were looking at the what the eye saw and Joshua was looking what God said.
Akunamsebenzi wayengeke babekhangele kulonto yabo yabonwa liliso. UJoshua ke wayekhangele koko kwakuthethwe nguThixo.
The seed of Abraham doesn't look to any of the natural things. They look to what the Lord said.
Imbewu kaAbraham ikhangela kuyiphina into yeinto zemvelo. Ikhangela koko kuthethwe inkosi.
That's the promise.
Naso isithembiso.
What if Abraham would look to the natural?
Kwakunokuthini uba Abraham wayengawayekhangele kwizinto zemvelo.
At a woman 100 years old. 90 she was.
Umfazi onekhulu leminyaka budala amashumi alithoba wayenawo.
And he was 100.
Yena ke wayenekhulu.
And he lived with her since she was a little girl and he was a little boy and no seed.
Wayehleli naye kusukela eseyintombazana encinane yena eseyinkwenkwe encinci yaye kwakungekho mbewu.
He didn't look at those things. He said he counted those things as if they were not.
Akazange akhangele kwezo nto wathi wazibalula ezo nto ekubeni zazingekho.
But he only looked to what God said.
Kuba wayekhangele kuphela koko kwakuthethwe nguThixo.
I'll bless you, Abraham, and I'll give you seed by Sarah. And he believed it.
Ndiyakusikelela Abraham kwaye ndiyakunika imbewu ngoSarah. Waze wakholwa iloo nto.
We don't look to the opposition, we look at what God said.
Awukhangeli koko kuchasene nawe, sikhangela koko kwathethwa nguThixo.
God said it, that settled.
UThixo wayithetha, loo nto iyenza igqibelele.
So then when it come down to the Jordan.
Ngoko wathi awuhlaye eJordani.
When Joshua was made the commander in chief of the army.
Awu yosho enziwe umphathi mkhosi wentloko.
And they come down to the very edge of the water and could look across and see Jericho.
Baze behla bayokufika kanye kwincama yamanzi, babeyo nokuwela bayibone iJericho.
But between them when Joshua had his army ready, there was a gate.
Kodwa phakathi kwabo xa uYoshua sele ulungisile umkhosi wakhe, kwakukho isango.
That gate was called Jordan.
Isango elo lalibizwa ngoba iJordan.
But the promise of God is good at every gate.
Kodwa idinga likaThixo lilunge kulo lonke isango.
No matter what gate it is, God's promise is good.
Kungena msebenzi noma sango lina isithembiso sikaThixo silungile.
He shall possess the gates of his enemy.
Uyakwadla ilifa amasango otshaba lwakhe.
That settles it.
Igqibelele apho.
When he come down to the Jordan that morning.
Wathi awufika izandla eJordani ngaloo ntsasa.
Perhaps I'm going to believe that the devil had storm clouds hanging everywhere.
Mhlawumbi ndizawukholwa ukuba umtyholo wayenamafu esitshingitshane ejinga kuyo yonke indawo.
The big old muddy waters are rolling down.
Loo manzi madala nodaka egquma esihla.
The fields were swept across by flood. Oh, what a tempting time.
Amasima enqunyulwa phakathi sisikhukula. Oh, elinjani ixesha lokulingwa.
But Joshua said, get ready, you're going to see the glory of God.
Kodwa uYoshua wathi zilungiseleleni, niza kulubona usuku lukaThixo.
And they sanctified themselves and got ready.
Bazingcwalisa ke bazilungiselela.
Making ready when everything seemed to be contrary.
Belungiselela ngeli thuba yonke into eyikhangeleka ichasene noko.
But that was the seed of Abraham who God swore, I'll give him the gate.
Kodwa imbewu kaAbraham leyo awathi uThixo wafunga, ndiyakunika yena isango.
Come to the Jordan, that was his gate, and he possessed it.
Waya kufika kwiJordani, yayilisango lakhe elo, kwaye walidla ilifa.
Some of these mornings I got to come down to that last gate too.
Ngenye izintsasa ndimele kufika kwelo sango lokugqibela nami.
You got to come down to the Jordan. But the seed of Abraham shall possess the gate.
Hallelujah.
Umele kufika kwiJordan ethile. Kodwa imbewu kaAbraham ilidla ilifa isango.
No matter what it is, you'll possess the gate of every enemy.
Akunamsebenzi noba liyinto na, yawulidla ilifa isango lalo lonke utshaba.
All those men were great men. They died in the line.
Onke loo madoda ayengamadoda abalulekileyo afa esemgceni.
But finally, one day in Bethlehem of Judea, the royal seed was born.
Kodwa ekugqibeleni ngenye imini eBethlehem kaYuda, imbewu yobukumkani yazalwa.
Which all the rest of were just shadows.
Oko kuthi zonke ezinye ezo zazizithunzi nje.
The royal seed was born, not of a man, but he was born by a virgin.
Imbewu yokumkani yazalwa ingazalwa indoda, ngoko yazalwa intombi eseyintombi.
With the power in his veins to conquer death and hell.
Inamandla kwimithambo yayo ukuze eyise ukufa nelabafileyo.
God made a promise.
UThixo wayebeke ngedinga.
An ordinary man couldn't do it.
Kwaye umntu nje oqhelekileyo wayengena kuyenza loo nto.
But if God makes the promise, he's just the same God that he was a few minutes before with Abraham.
Kodwa uThixo uba uthembisile usekwangulo Thixo omnye lowo ebenguye kwimizuzu embalwa ekuAbraham.
Jehovah Jireh, the Lord shall provide the way to take the gate.
UJehovah Jireh, inkosi yabonelela ngendlela yokuthimba isango.
How are we going to do it?
Sawuyenza njani loo nto?
Joshua died, Moses died, the rest of them died.
UYoshua wafa, uMose wafa, bebonke bafa.
But God said he shall possess the gate of his enemy.
Kodwa uThixo wathi yakulidlayela ifa isango lotshaba lwayo.
How is he going to possess death?
Yakudlayela ifa njani ukufa?
He's got a way of doing things.
Unendlela yokuzenza izinto.
He shall possess the gate of his enemy.
Yakulidlayela ifa isango lotshaba lwayo.
The royal seed was born.
Imbewu yobukumkani yazalwa.
He was tempted in every manner like we are.
Yalingwa ngayo yonke indlela njengoba kusenziwa kuthi.
Just as you have to be tempted, so was he.
Kanye njengoba umelwe ukuba uhendwe wenziwa njalo naye.
The devil quickly took him when he received the Holy Spirit into the wilderness for 40 days and nights to be tempted.
Umtyholo wamthatha ngokukhawuleza akuba amkele umoya ongcwele waya kumngenza entlango isithuba sentsuku ezingamashumi amane nobusuku uze alingwe.
And when he come out, and at his death they drove nails in his hand and spit in his face.
Was what ukuma kwake apo? Nasekufeni kwake wagqobhoza isikhonkwane ezandleni zakhe bamtshicela ebusweni.
He went through every sickness.
Wangena kulo lonke uhlobo lokugula.
But when he was here on earth, he proved that he could conquer sickness.
Kodwa xa wayelapha phezu komhla waqondakalisa uba wayenako kweyisa ukugula.
When Peter's wife's mother laid sick of a palsy, he touched her hand and the fever left her.
Xa umkhwekazi kaPetros wayelele egula enedumbe wamchukumisa isandla sakhe wemka kuye umkhuhlane.
When the leper cried at the gate, unclean, unclean.
Xa onekuqhenqa wakhwaza esangweni andihlambulukanga, andihlambulukanga.
If you will, you can make me whole.
Uba uyathanda ungandiphilisa.
He said, I will be the whole.
Wathi ndiyathanda hlambuluka.
He conquered intoxicative leprosy.
Weyisa wathimba isango leqhenqa.
He took the gate of fevers. He made every nature obey him.
Wathimba isango lemikhuhlane wenza yonke indalo ukuba imthobele.
He was the seed of Abraham. The royal seed.
Wayimbewu kaAbraham, imbewu yobukumkani.
The one the promise was given to. To him, Abraham, and all the seed that followed him up to the royal seed and all the seed after him.
Leyo kwakunikwe idinga kuyo kuye uAbraham na yonke imbewu yamlandelayo kuya kuma kwimbewu yobukumkani nakuyo yonke imbewu esemva kwakhe.
God's promise is true.
Idinga likaThixo linyaniso.
He conquered sickness. He conquered temptation.
Woyisa ukugula. Woyisa isilingo.
When the enemy spit in his face, smote his jaw, he turned the other side.
Xa utshabalwa tshicela ebusweni kuye lwambetha emhlathini waguqa wezisa elinye icala.
When the jerk veered from his face and spit on him, he never riled back.
Bachwitha indevu ebusweni bakhe bamtshicela kazange aphindise.
He conquered the gate of temptation and took it.
Woyisa isango lesilingo walithimba.
Then you say my temper won't let me do it.
Ngoko wena uthi umlingo wam akavumi uba ndiyenze loo nto.
Yes, sir, he conquered it for you.
Wena mbewu kaAbraham, eyomhlekazi, wakoyisela loo nto.
When he was riled upon, he riled not back.
Xa wayecatshukiswa akazange aphindise ngokucaphuka.
When he was made fun of, he held his peace.
Xa kwakuhlekiswa ngaye wazola, wathula.
When he was called a devil, he held his peace.
Xa wabizwa ngokuba ngumtyholi wazola wathula.
He had one business, and that's the Father's business. And he went about doing that.
Wayengaxakekanga nakanye lo ngumcimbi kabawo wahamba ijikeleze esenza wona.
Then finally they took him to a cross.
Ngoko ekugqibeleni bamthatha bamsa kumnqamlezo othile.
Death had to face him.
Ukufa kwakumele ukuhlangana naye.
All the rest of them had conquered seas and they had conquered nature.
Bonke abanye abaya boyisa ilwandle baze boyisa indalo.
And they conquered lions, they conquered fire.
Baze boyisa ingonyama, baze boyisa umlilo.
They conquered everything but death.
Baboyisa yonke into ngaphandle kokufa.
But here was one beating in his brain, his veins, and there the conquering power of death.
Kodwa kakukho lo kwakubetha engqondweni yakhe, emithanjeni yakhe. No ayina mandla okoyisa ukufa.
So they took his hands and stretched him out and nailed him to a cross.
Ngoko bathatha izandla zakhe bamolula bambethelela emnqamlezweni.
They beat him and they striped him till his bones stared at him.
Bambetha bamjabula athi amathambo akhe amjonga.
But when he did, then they done all that they could do.
Kodwa abantu bakwenza njalo basebenza konke ababenokwenza.
Yes, fucking.
Ukufa kwamhlasela.
Now I'll take you like I did Joshua.
Kwathi ngoku ndiza kukuthabatha njengoko ndenzayo kuYoshua.
I'll take you like I did Daniel.
Ndiza kukuthabatha njengoko ndenzayo kuDaniel.
And I'll do all this because I'll make you die.
Kwaye ndiyokwenza konke ngokuba ndiza kwenza ufe.
And he died till the sun got ashamed of itself.
Yaye wafa lade ilanga lanentloni ngesikusalo.
He died until nature got ashamed and it failed to operate.
Wafa de indalo yanentloni yasilela ukusebenza.
The sun went out in the middle of the day and the stars wouldn't come out.
Ilanga latshona esizikithini semini inkwenkweza zange zivume ukuphuma.
He died until the elements were so black you couldn't see your hand before you in the middle of the day.
Wafa ngokuthi yonke into ekho ibe mnyama kangangoba ungabi nako nokubona isandla sakho phambi kwakho ezinzulwini zemini.
I'd imagine nature said, let me die with him.
Ingani ndiyayiva indalo isithi mandife kunye naye.
Brother, then the devil sent his precious soul into the bottomless pits of hell.
Mzalwana ngoko umtyholo wathumela umphefumlo wakhe onexabiso wayungena kwinzonzo bila sesoko.
Then the gates opened. But he come out on the third day conquered it.
Apo avuleka amasango kodwa waphuma ngomhla wesithathu esoyisile. Amen.
His seed shall possess the gate of the enemy.
Hallelujah.
Imbewu yakhe iyakulidlayila ifa isango lotshabo lwayo.
Conquered death, he conquered hell.
Ekoyisile ukufa wasoyisa izoko.
On that first Easter morning he conquered the grave.
Kenza sekuqala ePasika wayisa ingcwaba.
Now we stand more than conquerors to him. Loved us.
Ngoku simile singaphezulu kwabeyisi ngalowo wasithandayo.
On the day of Pentecost, he set down the Holy Ghost to continue through the Gentiles to take out a seed of promise.
Ngomhla wePentecost wathumela wathoba umoya ingcwele ukuze uqhubele phambili ngenhlanga ukukhupha imbewu yesithembiso.
To give to the Gentiles the offcast.
Ukuza kupha inhlanga abalahlelwe ngaphandle.
To give to them the baptism of the Holy Ghost to bring them into the promise.
Uza kunikela kubo ngobhaptizo lomoya ingcwele ukuba ngenisa ngaphakathi kwidinga.
Now we have a right to conquer all sickness.
Ngoku sinelungelo lokuyisa konke ukugula.
We don't have to conquer it, it's already conquered.
Asimelanga ukukoyisa, sele koyisiwe.
We just have to claim the promise and go take it.
Simele nje ukubanga isithembiso siye kuthimba.
It's already conquered.
Sele koyisiwe.
That's conquered. Hell's conquered. Sickness is conquered. Temptation's conquered.
Ufa koyisiwe, labafileyo loyisiwe. Ugula koyisiwe, isilingo soyisiwe.
All devils is conquered. Hell's conquered. Death's conquered. The grave's conquered.
Sonke idemons oyisiwe, isoko soyisiwe. Ukufa koyisiwe, ingcwaba loyisiwe.
We stand in the gate taking it.
Sime esangweni, silithimba.
Don't have to fire a shot.
Asimelwe ukuba sidubule.
Already been paid for.
Sele lihlawulelwe.
His enemy, he'll possess the gate of his enemy.
Utshaba lwakhe, uyawudlayila ifa isango lotshaba lwakhe.
How many thousands of millions?
Bangaphi ngamawaka ezigidi.
He'll possess the gate of his enemy. Every enemy.
Uyawulidlayila ifa isango lotshaba lwakhe, lonke utshaba.
He rose from the dead. We possess it because he gave it to us. It's all a free gift.
Wavuka kwabafileyo. Sidlayile ifa lonto ngoba wasipha yona. Yonke isisiphosesisa.
Besides all that, and everything that he has done and conquered every gate, he conquered sickness. Took the gate.
Ngaphandle koko konke oko, nayo yonke into ayenzayo, waza woyisa lonke isango, woyisa ukugula, wathimba isango.
Only thing we have to do is walk up to the gate and say, in the name of Jesus Christ, the conqueror. Amen!
Inye into esimelo kukuyenza kukuhamba singene kulo sithe egameni lika Yesu Kristu meyisi. Amen!
When it comes time to die, and death said, watch me make him take back his religion.
Xa kufikelele kufeni ukufake kwathi, ndikhangele ndiyakumenza alubuyise umva unqulo lwakhe.
In the name of Jesus Christ, the Nazareth roll back, Jordan!
Hey, Kamelka Yesu wa Nazareth, songeka buya umva Yordane.
Seed of Abraham takes the gate.
Imbeuka Abraham yalthimba isango.
What Paul said when he was fixed to cut his head off, a seed of Abraham, he said.
Kuba Paulo swaqhaba belungisela ukunqumla inhloko yakhe, imbeuka Abraham yathi.
Death, where is your sting? Grave, where is your victory? Thanks be to God who gives us the victory through Jesus Christ.
Kufa luphina ulomvila lwakho, ngcwaba luphina uloyiso lwakho. Makubulela kuThixo sinika uloyiso ngoYesu Kristu.
He shall possess the gate of his enemy. Take it!
Yaw, dlayile ifa isango lotshaba lwayo, ilithimbe.
Now he is not better at the gate.
Ngoku akayingxwelerhwa isangweni.
He will conquer it and take it. He'll possess it. That's in his own power.
Uyakuleyisa alithimbe, uyawulidlayile ifa.
In the church of the living God this morning lays the power to heal all sickness. In the church of the living God lays power to overcome all temptation.
In the possession
of the church of the living God this morning lays the power to change sin. Come, throw it away and receive the baptism of the Holy Ghost. In the church of Jesus Christ.
Pansko lao lo bandro lo tiko pile yonga lenza asa. Alapo ka manda. O konta isono slate lo kute. Nukwa mkele baptizo lo mo ingwele. Kwi bandal ka Yesu Christ.
Whatsoever you desire, ask in my name, it shall be given to you.
Nando na ini ingwene la itkelene kamen lam. Na ini akuyenzelo.
A little while in the world, the not seed, the unregenerated seed, will see me no more.
Yet you'll
see me, for I'll be with you even in you to the end of the world.
What? The royal seed.
The works that I do, shall you do also. I'll verify myself that I'm with you, for these signs shall follow them that believe.
Hallelujah.
He shall possess the seed of his enemy. He shall possess, his seed shall possess the gate of his enemy. No matter what the gate is, if it's sickness, temptation, sin, whatever gate it is, it's conquered. And the seed of Abraham possessed it. Aren't you happy this morning to know that we stand now more than a conqueror? More than a conqueror.
And if we say, Ukwazi basimi, go singa pezwa meyis.
Oh, there's nothing to fight about. The fight's over.
Oh, akondo smelo kukuyulwanga ayo. Umlo upelile.
The whistle's blown. The flag's rose.
Ikwelo lkalile. Iphakanyisiwe flag.
In the midst of every sin pile, every midst of every sick room, is the old rugged cross planted by the blood of Jesus Christ. A conqueror.
Yeah, phakathi kwayo yonke imfumba yesono, phakathi kwakho konke okwegumbi labagulayo.
Only thing we do is believe, look and live.
Amen.
I'll be with you, I'll prove. People come in the last days and say, oh well that was, but I'll be with you in the very things I did here on earth. I'll be in you doing the very same thing.
Amen. Kodwa ndiyakubanani ukuze kwayezo zinto ndazenzayo abaphezulu komhlaba ndiyakubanani ndizenza kwayezo zinto.
Then they'll know, they'll see me.
Konke bayakwazi, bayangindibona.
My people will see me, the seed of Abraham will see me.
Abantu bam bayakundibona, imbewu kaAbraham iyakundibona.
They'll know me, they'll recognize me.
Bayangindazi, bayangindiqaphela.
The others will call me Beelzebub, just like they have done.
Abanye bayakundibiza ngoba ngipheleza bhule kanye njengoko babenzile.
But you shall know me, for I'll be with you.
Keni nani yangundazi, kuba ndiyakuba nani.
You'll see me, see with your eyes.
Niyakundibona, nindibone ngeliso lenu.
You'll see me, for I'll be with you even to the end of the world. The very same things that I do, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. Same kind of work. But today the church of the living God has the privilege of standing and seeing the conquering, resurrected Jesus Christ, the Son of the living God, standing present, living in his church, doing the same thing he did
in him.
And we possess the gate of every enemy. If you've got an enemy this morning, then, my brother, there's only... If you are a seed of Abraham... After hearing this, there's not enough devils in hell can keep that gate before you. It'll open, I don't care what it is. You walk up there as a promised seed. Say, I claim this for mine. This is mine because God swore that he'd raise up Jesus and through Jesus I'd conquered. I come in the name of that conqueror, Jesus Christ. Step back, I'm passing through. Amen.
Yes, I come in the Jesus, Jesus Christ. Amen.
He shall possess the gate of the enemy. Stand up there with your shoulders back and your shield is shining, covered by the blood of the Lord Jesus. The enemy will recognize it.
Yau, daily faisang lo chaba. Uze ume apa ma kakwe buye umfa e kakala ko libengeze. U kunyenge kasi lengosu Yesu. U chaba liya we ponda, Lord.
If you have need, talk to him now while we pray.
Uba unenzuelo, tetana engo ungele tuba zitanda zayo.
You in here this morning while you have your heads bowed. And if you have a need, will you just raise your hand towards Jesus and just speak it in your heart? In your heart, say, Lord, you know my need. Now I've heard this morning, and that's the Bible. He shall possess the gate of the enemy. I'm coming to possess the gate.
Yes,
maybe I have a temper. Maybe I need the Holy Spirit. Sin has bound me down. I have need. I have need. But I'm coming to the gate now. I'm going to take it this morning. My gate. So give away. I'm coming through. Blessed Lord, you've seen all these hands. And you know this is your word, Lord. I've only quoted it and brought down through the scriptures the characters of the Bible. Of how they subdued kingdoms and wrought righteousness and quenched the fire, the violence of fire. And escaped the edge of the sword and stopped the mouths of lions.
Basinda kwinhlangothi zekrele bavinga imilomo yengonyama.
All moreover, women receive their dead back to life. And many things because you promised it. It's your promise. His seed. Your seed, Abraham, shall possess the gate of the enemy.
Imbewiyake, Imbewiyako, Abraham.
And
And you keep your promise.
Kwaye uyasigcina isithembiso sakho.
Now give to them, Lord, the desire of their heart.
Ngokubanike Nkosi umnqweno wenhliziyo yabo.
May they go from here a different person.
Banga bangaphuma apha bengumuntu owahlukileyo.
May they go knowing that they are conquerors because that the royal seed conquered for them.
Banga bangahamba besazi kuba bangabeyisi ngokuba imbewu yobukumkani iboyisele.
The royal king, when he comes, born of a virgin.
Ukumkani wegazi xa wezayo wazalwa intombi eseyintombi.
He conquered every enemy, even to death. So death itself cannot scare the seed of Abraham.
Woyisa lonke utshaba nkqono kufa ngoko ukufa ngokwakho akunakuyothusa imbewu kaAbraham.
We have the promise that we'll inherit the earth.
Sinalo idinga lokuba siyakulidla ilifa ihlabathi.
And shall return again in a more glorious way, in a glorified body.
Kwaye siyakubuya kwakhona ngendlela yobuqaqawuli ngakumbi sikumzimba wozuko.
As the last enemy is placed underfoot.
Emva kokuba utshaba lokugqibela lubekwe phansi kwenyawo.
The only and last child of God that shall come into the kingdom.
Zokuphela kwakhe nokugqibela umntwana kaThixo oyakungena ebukumkanini.
If there are those with their hands up, Lord, as sinners, save them.
Uba kukho abaphakamise izandla zabo Nkosi bengaboni basindise.
Those that are backsliding, let them know they don't have to remain a backslider.
Abaqeqile mabazi kuba bamelwe ukuhlala bengabaqeqi.
He can possess that gate of backsliding.
Unaka ulidla ilifa isango lokheqa.
Maybe that one was a temper, a vulgar, dirty tongue. Our lustful heart, our greedy one over money or some filthy thing.
Okanye inhliziyo nenkanuko okanye inyolukileyo ngakwimali okanye into ethile engcolileyo.
Let them know that they can possess that gate.
Mabazi uba banokulidla ilifa isango.
Maybe it's sickness, Lord, afflictions.
Mhlawumbi kukugula Nkosi inxwaleko.
They can possess that gate.
Angalidla ilifa elo sango.
For he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity.
Kuba wahlatywa ngenxa yesiqeqo zethu, wacunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa.
The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we were healed.
Ubethe lo basibe noxolo thina lube luphezu kwakhe, siphiliswe ngemivumbo yakhe.
We are conquerors this morning.
Singabe yisi ngalentsasa.
Grant it, Lord.
And
besides all that, that great work that was did by him, yet he's with us.
Yayengaphandle kwako onke oko. Laa msebenzi mkhulu awenza ngaye, kanti yena unathi.
Yet he promised he would do it.
Ukanti wathembisa ukuba uyakwenza.
A little while and the world won't see me no more, yet you'll see me, for I'll be with you. Even in you to the end of the age.
Kusakuba mzuzwane ihlaba lingabisandibona, nina ke niyawundibona, kuba ndiyakuba nani ndibe kuni kude kube sekupheliseni kwesigaba sexesha.
I pray, Father, that you'll make yourself known to each and every one this morning, for we ask it in Jesus' name. Amen.
Ndiyathandaza bawo ukuba uzazise kuye ngamnye ngalentsasa kuba oko sikucela egameni likaYesu. Amen.
Do you believe that to be true?
Niyakholwa ukuba inyaniso leyo?
Solemnly believe it to be the truth. Not one waver of doubt in your heart.
Ngokusulungekileyo kholwa kuloo nto ukuba inyaniso. Ungenakho nokuncinane ukuthandabuza entliziyweni yakho.
Now just remember this, the working of the Holy Spirit is so simple that it confuses the intellectual mind.
Ngokukhumbula nje oku. Ukusebenza kwamoya oyingcwele kwinto ethobekanga ngokuba kuyayidida ingqondo yengqondi.
The most simple things that I've seen the Holy Spirit do this.
Eyona nto ilula ndikhe nda bona umoya oyingcwele uyenza le nto.
I'd say things that, well, I wouldn't think about it being that way.
Ndingathetha izinto kuba endingenakucinga ngazo kuba zilolo hlobo.
If I had to use my own mind, I'd say, well, that couldn't be right. But it always is right.
Uba benosebenzisa ingqondo yam ke loo nto ayinakuba njalo kodwa ihlala injalo.
He does things just so simple.
Wenza izinto ezilula kangako.
And he does things to make himself known to his people.
kwaye wenza izinto zokuzazisa ebantwini bakhe.
God is with his people. He's in the midst of his people.
UThixo unabantu bakhe uphakathi kwabantu bakhe.
He loves them and he wants to do for them and to help them.
Uyabathanda kwaye ufuna kubenzela nokubanceda.
And to just let them know not what he will do but what he has done.
Nokwenzela nje kubabazi hayi oko ayakukwenza koko oko akwenzayo.
He's already done it. It's yours. It belongs to you.
Sele kwenzile kuko kwakho. Kuko kwakho.
It's a free gift from God our Father to his church.
Kusisipho sesisa esivela kuThixo uba wethu kusiya kwibandla.
Now how the intellectual mind will be so twisted up like in the days of Daniel and in the days of the Hebrew children and the many that we've talked about this morning.
Ngoku indlela eyakujijeka ngayo ingqondo yobungqondi njengakwimihla kaDaniel nangemihla abantwana bamaHebhere nakwabaninzi esithethe ngabo ngalentsasa.
See, the great intellectual world in that day was just as hard to overcome as it is now.
Yabona, ihlabathi elikhulu lezobungqondi ngalo mhla lalukhuni ukuba lingoyiswa njengoba linjalo ngoku.
It's always been the enemy to their way of seeing and their modern science and things was just as complicated and things to the mind then as ours is today.
Kwahlala kuluchaba kwindlela yokubona yokubona kwabo nenzululwazi yabo yangoku nezinto ezinjalo yayingaqondakaliyo nezinto ezinjalo kwingqondo ngoko njengoba injalo yethu namhlanje.
See, it was the same thing.
Yabona kwakuyinto enye.
But there were those always who dared to stay there and say God is right. God's word is true.
Kodwa kwakho abo njalo babengabazimisele ukuhlala apho baze bathi uThixo unyanisile ilizwi kaThixo liyinyaniso.
And you don't have to conquer because he conquered.
Kwaye wena awumelwanga ukuba woyise ngoba yena woyisa.
The only thing you have to do is just go up and take stand in the gate. Say it's mine.
Inye into omele kukuyenza kukuthi nje unyuke uyithabathe ume esangweni uthi lelam.
This is mine. God gave it to me. My salvation.
Eli lelam uThixo wanginika lona usindiso lwam.
If I want the Holy Spirit, God gave it to me.
Uba ndifuna umoya ongcwele uThixo wandinika wona.
Promises to me. Our children, all as far off as many as the Lord shall call.
Idinga lelam lelabantwana bam nabo bonke abasekude abasukuba inkosi yakubabiza.
That's why I stand just my ministry of this discernment and so forth. It'll soon end now.
Yilonto ndimileyo nje. Ulungiselo lwam loqalo lwengcinga njalo njalo luzafukela esiphelweni kwamsinya ngoku.
Or it'll always be there, but it'll soon end this because it's going to something greater.
Oh, luyakuhlala lukho, kodwa luyakuphelisa kwangoku oku, kuba luyakwenza into enkulwana, yabona?
It's going on up, from taking a hold of the hand, up to the discernment, and now she's fixed to make another one.
Luyenyuka ukusuka ekubambeni isandla, ukuya ekuqalweni ingcinga. Kengoku lungiselela ukwenza olunye yabona.
See it. Watch it. Know that it's true. See?
Uyayibona? Ikhangele wazi kuba inyaniso leyo yabona.
I know it is the truth.
Ndiyazi kuba kuyinyaniso.
And it'll go greater, higher, better.
Luyalusiba lukhulu, lube phezulwana, lube ngcono.
Sure. Why he promised it. And what he promises, he does.
Uqinisekileyo. Kuba wathembisa ngalonto kwaye oka kuthembisile uyakwenza.
He can't fail in his promise.
Angeka silele kwidinga lakhe.
And what is it? His ever living presence with us.
Lindoni ke bubukho bakhe obuphilileyo bukunye nathi.
To let you know that he has taken the gate for you.
Ukuze ulenze lunazise kuba ulithimbile isango.
He was a royal seed. No one could take those gates but him. All those back there were shadows of his coming. But when he come, it finished the whole fight.
Amen.
The fight was finished at Gethsemane and at Calvary. And now we just stand as conquerors. There's no fighting to do. The fight's over. We just own it.
Akusekho kulwa kuya kwenziwa. Umlo uphelile kukwakwethu nje.
Abstract deed to it. A written guarantee by God our Father who raised his hands up.
Isiqinisekiso sobunini soko. isiqiniseko sesibhalweyo kuThixo uba wethu owasiphakamisa isandla sakhe wathi
I'll swear by myself that his seed shall possess the gate of the enemy.
Ndizifungile ukuba imbewu yakhe iyawulidlala ifa isango lotshaba.
There it is, it's already took.
Nalo ke selithatyathiwe.
He was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed.
Wahlatywa ngenxa yesikrekho zethu, ngemivumbo yakhe saphiliswa.
It's already done. Finished work. We just possess it.
Yinto esele yenziwe ngumsebenzi ogqitywayo ungowethu nje.
And the works that I do, shall you also.
Yaye imisebenzi endiyenzayo mna niyakuyenza nani.
The king is with us this morning.
Ukumkani kunye nathi kusasa nje.
His great blessings, the Holy Spirit moving over us.
Intsikelelo zakhe esibalulekileyo umoya oyingcwele uhamba phezu kwethu.
To feel that glorious feeling, to know that it's exactly with the, in line with the Word of God.
Ukuva ukuvakala kungcwele ukwazi ukuba ngokuchanekileyo kusemgcini elizwi likaThixo.
It gives us such a wonderful consolation to know that God is our Father.
Oko kusinika intuthuzelo emangalisa kakhulu ukwazi ukuba ungubaba wethu uThixo.
Now, I believe, did he give out prayer cards this morning?
Ngoku ndiyakholwa ukuba ingaba wakhuphile amakhadi omthandazo ngale ntsasa?
I told him if there wasn't no more than just the tabernacle people, why not give out any prayer cards?
Bendimxelele kulungile ukuba bekungekho bantu ngaphandle kwabantu balapha emncubeni ke maze ungakhutshwa amakhadi amthandazo.
But if there was as many as 10, 15 people or something, the strangers in the gate, want to give out prayer cards so we could bring them up and pray for them.
Kodwa kubakukho abangangeshumi, ishumi elinesihlanu labantu okanye into enjalo, abantu abangabasemzini emasangweni, kuba kuphana amakhadi omthandazo ukuze sibe nokubenyusa sibathandazele.
How many is a stranger with us this morning? Raise your hand.
Bangapha wasindwendwe phakathi kwethu ngale ntsasa aphakamisa isandla.
Oh my, sure. There's a 15 or 20 of those. All right.
Oh, bethu ngokuqinisekileyo kukho ishumi elinesihlanu okanye amashumi abini azo kulungile.
We'll line up these prayer cards and bring them up to the platform.
Siza kuwemisa ngomgcala amakhadi omthandazo sibenyusele eqongeni.
See the reason I said about tabernacle people, they are here.
Yabona isizathu sokuba ndithethe ngabantu basemncubeni. Balapha bona.
This discernment, remember I'm speaking this, the discernment will soon be to the end.
Okuqalwa kwengcinga khumbula ndiyakuthetha okuqalwa kwengcinga kuza kufikelela esiphelweni kwakutshanje.
There'll be something so much greater and so much better just in the way.
Kuyakuba kukho into ethile enkulu kangako nengcono ngokungako ikolo hlobo kanye.
I know, see, look at the two brothers now that are standing with me yesterday when that happened. See? And day before when it happened.
Bebekho endibaziyo njengoba ndikhangele kubazalwana ababini ngoku abebemi kunye nam izolo ekwenzekeni kwaloo nto yabona nakusuku olungaphambi koko ekwenzekeni kwaloo nto.
And that's three times in a row now it's happened.
Oko ke ngamatyeli amathathu elandilelana ngoku kwenzekile.
A confirmation that is right now at hand is fixing to take place.
Ubungqina bokuba loo nto isondele kanye ngoku yabona iza kwenzeka kanye.
Now, Lord, thou art God. And we are your servants.
Ngokunkosi wena unguThixo, thina ke singabakhonzi bakho.
We thank you for your word, for the Holy Spirit who has blessed our hearts.
Siyakubulela ngenxa yelizwi lakho ngomoya oyingcwele osikelelayo inhliziyo zethu.
Now we're happy. We're sitting here knowing that we are conquerors.
Ke ngoku sonwabile sihleli apha sisazi ukuba singabe yisi.
We already possess all the gates of the enemy.
Sesiwathimbile amasango entshaba.
It has been given to us. We have the master key in our hand.
Anikelwe kuthi yaye thina sinesitshixo esiphambili esandleni sethu.
The name of Jesus Christ shall open every gate of the enemy.
Igama likaYesu Kristu liyavula lonke usango lotshaba.
Take this key, the key of the name of Jesus, and unopen every gate of the enemy that has you bound away from any promise.
Thabatha isitshixo, isitshixo segama likaYesu uze uvule lonke isango lotshaba elithela kubopha ukuba ube kude kuso nasiphina isithembiso.
God, this morning we come in the name of Jesus with this key to open the gates for the sick and the afflicted.
Kwaye Thixo ngale ntsasa singena egameni likaYesu sinesi sitshixo ukuze sivule amasango sivulele abagulayo nabaxhwalekileyo.
For it is written in his word, in my name they shall cast out devils.
kuba kubhalwe elizwini lakho egameni lami bayakukhupha idemoni.
They shall speak with new tongues.
Bayakuthetha ngelwimi ezintsha.
And if they take up serpents or would drink any deadly thing, it should not harm them.
Kwaye bayakuphatha inyoka okanye xa bathe basela into ebulalayo ayisayi kubenzakalisa.
They'll lay their hands on the sick and they shall recover.
Bayakubeka izandla zabo phezu kwemilwelwe iphile.
We know those things are true.
Yazi ukuba ezo zinto ziyinyaniso.
And grant this morning, Lord, that they will.
Kwaye siphe ngalentsasa nkosi ukuba zibe njalo.
The people will be able to see that through manifestation of the Word made flesh and dwelling among us, that He was wounded for our transgressions, with His stripes we were healed.
Abantu bayakuba nokuyibona loo nto ngesibonakaliso selizwi lenziwe inyama lihleli phakathi kwethu uba wahlatywa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa ngemivumbo yakhe saphiliswa.
And may they accept it and be healed this morning from all their sicknesses and diseases and troubles.
Kwaye bangayamkela loo nto baphiliswe ngale ntsasa ko konke ukugula kwabo nezifo.
We ask it in Jesus' name. Amen.
Oko sicela egameni likaYesu. Amen.
Would you play Teddy? Only believe, quietly and slowly, if you will.
Awuna ukudlala Teddy, only believe. Ngokuzoleyo nangokucotha ukuba uyakuba nako.
And what did you start from one? Number one, prayer card.
Nandona ingaba uqala kwelokuqala inani lokuqala ikhadi lomthandazo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, or whatever there is. All right.
Eloqala lesibini lesithathu lesine lesihlanu lesithandathu lesixhenxe lesibhozo ithoba ishumi okanye naliphina elikuyo kulungile.
Would you just quietly, if you can, get up, come over this side.
Aninakuthi ngokuzoleyo ubani nokunyuka nize kweli cala.
About, let's see, number one, number two.
Malunga masibone inani lokuqala inani lesibini.
Who has number one prayer card?
Ubani onekhadi lomthandazo lokuqala.
Number two. All right, sir.
Ewe inani lesibini kulungile mhlekazi.
Number three. Number four. Number five. Number six. Number seven. Number eight. Number nine. Number ten.
Inani lesithathu, inani lesine, inani lesihlanu, inani lesithandathu, inani lesixhenxe, inani lesibhozo, inani lethoba, inani leshumi.
While they're making their way and taking their position, standing.
Ngeli thuba bazivulela indlela besima ezindaweni zabo abamele ukuma kuzo.
I'd like to ask the questions to some of the rest of you.
Ndingathanda ukubuza umbuzo kwabanye benu aba.
How many, is there any tabernacle people here? That's sick. Tabernacle people. Raise up your hand.
Bangapi ngaba bakho abantu balapha emnqubeni abagulayo abantu balapha emnqubeni phakamisa isandla sakho.
About 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8 or 9 hands.
Bamalunga nesihlanu bane bahlanu bathandathu basixhenxe basibhozo sisibhozo ngenjalo lithoba.
Is there anybody here in the tabernacle that is not here at the tabernacle? There are strangers with us.
Ingaba ukho umuntu apha emnqubeni ongekho apha emnqubeni abazindwendwe kuthi.
Though you might have come in after the service and didn't get a prayer card, will you raise your hand?
Nakuba usenokuba ungena emva kwenkonzo wangalifumani ikhadi lomthandazo awungephakamisa isandla sakho.
Anybody that has the need of God that's not it doesn't come to this tabernacle.
Nabana oswele uthixo ongahambi kulomnquba.
Anybody here that's not members of this tabernacle and yet you're sick and don't have a prayer card, you won't be remembered in prayer, would you raise up your hand? Every person.
All right.
That's good. All
right.
Now, I'm going to ask that you be just as reverent as you can for just a few minutes. And then we'll start right off and start.
Ngoku ndizakunicela ukuba nihloniphe kangako noba nako. Okwemizuzu embalwa nje sizeke siqalise kwangoko siqhube.
Now let's see, how much room you got left there, Billy?
Ngoku masibone. Singakanani isithuba esiseleyo umzana uBilly.
All right. Is that got number 10 up there? I call one 10, 11, 12, 13, 14, 15. Let them stand now.
Kulungile ngaba linyukile inani leshumi kuya phaya dilibizile inani leshumi ishumi elinani elinesibini elinesithathu elinesine elinesihlanu mabaphakame ngoku.
If they have number 10, 11, 12, 13, 14, 15, let them stand.
Uba bane inani leshumi ishumi elinani ishumi elinesibini ishumi elinesithathu ishumi elinesine ishumi elinesihlanu mabaphakame.
All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Kulungile inye sibini ntathu zine nhlanu ntana zisixhenxe isibhozo lithoba lishumi elinanye elinesibini elinesithathu.
Like about two more from 1 to 15.
Kusele malunga nababini ukusuka kwisinye ukuya kwishumi elinesihlanu. Ishumi elinesihlanu, ishumi elinesithandathu, ishumi elinesixhenxe, elinesibhozo, ishumi elinethoba, amashumi amabini.
Oh, wait a minute. I told you just to give prayer cards to people that wasn't with the tabernacle.
Oy, mom's van and the trailer. Uba kupama katum tandas, ubanda bangyong balape mubi.
That's right. Because it would be, see, discernment.
Unjahalu, I want to kuba ungeke kube ko ukalua gwingling.
People say these people come to the tabernacle.
Abandu boti, abandu bahamba glumuba.
Yeah, I tell you, how many's been here? Never been here before. Let's see your hands. Nobody's ever been in one of my meetings before. Now, just a moment now, Brother Teddy. Now, I might say this, that all of you heard of the meetings, how it goes, so have you? All people's been in the meeting.
Ngoku ndinokusenokuthetha oku ukuba nonke nake neva ngezinkonzo uba ziqhuba njani na phofa ndizange nive bonke abantu abakhe bakho ezinkonzweni.
See, when our Lord Jesus was here on earth, he did not claim to be a healer.
Yabona, xa inkosi yethu Yesu yayilapha emhlabeni ayizange ibange ukuba ingumphilisi.
He was the seed of Abraham, certainly. And he had the promise with him.
Yayimbe uAbraham ngokuqinisekileyo kwaye yayinalo kuyo idinga.
He said he did nothing until the Father showed him. Is that right? And he said, I can do nothing until the Father shows me what to do. And he saw it by, not until the Father tells me, until the Father shows me.
St. John 5:19.
What I see the Father doing, that doeth the Son likewise. Now when he come, we find out in the beginning of his ministry that after he was taken the seat of David, spiritually speaking, when the Holy Spirit came upon him at the baptism of John, and he became the anointed Messiah.
I
remember, he was the Son of God when he was born. He was God's virgin-born son. But when he became Messiah, that's when the Holy Spirit came on.
Because
the Messiah means the anointed one. See, and he was the anointed one when the Holy Spirit came on him. You heard me preach on the lamb and dove. Then we find out when he, after his 40 days of temptation, he came out. And how did his ministry start? And how did it finish? We find that in his ministry that there was a man by the name of Andrew that went and found his brother Simon, a fisherman, and brought him to Jesus. And Jesus told him, said, your name is Simon. Your father's name is Jonas.
Uyesu amxela wathi igama lakho nguSimon, igama likaYehlo nguYona.
From henceforth you'll be called Peter, which means little stone.
Ukusukela ngoku kuyakuthiwa nguPetros, nto leyo ithetha ilitye elincinane.
You remember that?
Niyayikhumbula loo nto?
And this fellow was so astonished at what Jesus told him.
Waze loo mfo wamangaliswa kakhulu iloo nto ixelelwa nguYesu.
Now, was the Messiah supposed to do that? How many knows that? Say amen.
Ngoku uMesiya wayemele ukwenza loo nto, bangaphi abayaziyo loo nto mabathi amen.
He was to be the God prophet. Yes, sir.
Wayezawuba ngumprofeti Thixo, ewe mhlekazi.
Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me.
UMoses wayethe inkosi uThixo wenu uyakunivelisela umprofeti onjengam nje.
It shall come to pass that who will not hear this prophet shall be cut off from amongst the people.
Uyakuthi lowo ungamvanga lo mprofeti anqanyulwe kubantu bakowabo.
Now, then when we find out later on, he came to his own.
Ngoku sifumanisa ukuba kwakhona emva koko abakhe weza kwabangabakhe.
Who were those? The Jews by nature.
Yayingobani abo? AmaJuda ngokwemvelo.
And so his own received him not.
Ke ngoku abo bangabakhe abazange bamamkele.
So he had then, now it has to go to the Gentiles, see, because his own received him not.
Ngoko wathi ngoku imelwe kukuya kwintlanga, yabona, kuba abangabakhe abazange bamamkele.
But as many as did receive him, to them gave he the power to become sons of God.
Ke bonke bamamkela wanika igunya lokonyana bakaThixo.
So now he's turned to the Gentiles and has been for 2,000 years.
Ngoko ngoku ujikele kwintlanga kwaye kudala malunga namawaka amabini eminyaka.
But now notice the things that he did.
Kodwa ngoku qaphela izinto awazenzayo.
Then Philip, after he's seen this done, he went and found Nathanael.
Ngoko uPhilip emva kokuba ekwenzile oku wehla wafumana uNathaniel.
And told Nathanael who he had found and what he had done. And that astonished him.
Waza waxela uNathaniel ukuba ngubani na wayemfumene nento awazenzayo, loo nto yamangalisa ke.
He couldn't hardly believe it.
Kwakunzima ukuba ayikholelwe.
But when he got in the presence of the Lord Jesus, when he found where he was, come up into his presence.
Kodwa wathi akufika phambi kwenkosi uYesu, wakufumanisa ukuba wayephi na kanye. Waza wangena kubukho bakhe.
Jesus said, behold an Israelite in whom there's no guile.
UYesu wathi nanko umIsrayeli engekho nkohliso kuye.
Now, if you'd have been standing there, do you think you'd have been spiritual enough to have understood who that was?
Ngoku uba wawumi apho, ucinga ukuba ngewangomwe ngokwaneleyo uqonde ukuba yayingubani nalo.
You think he would have done it?
Ucinga ukuba ngewenza njalo.
What?
Ngokukhangela.
See? That man is a stranger. There he might have been a fisherman. He is a carpenter is what he was.
Yabona, laa ndoda ingwasemzini nje apho. Usenoba wayengumlobi, wayengumchweli, nantso into wayeyiyo.
This carpenter man standing there, a middle-aged man.
Le ndoda ingumchweli, yayimi apho, indoda ebudala phakathi.
And up come this man, he looked at him like one of these men here and said,
now kusiza le ndoda yayijonga njengenyala amadoda alapha yathi,
behold an Israelite in whom there's no guile.
Nanko umIsrayeli engekho nkohliso kuye.
Well, how did he know he was an Israelite?
Ke yayisazi njani ukuba wayengumIsrayeli?
Not the way he dressed, because they all dressed alike.
Kwangekho ngendlela anxibe ngayo, babenxiba ngokufanayo bonke.
In whom there's no guile, how did he know that he was a guileless man?
Engekho nkohliso kuye, yayisazi njani yona ukuba yindoda engena nkohliso.
So it astonished this man.
Ngoko kwayimangalisa le ndoda.
Being a real believer, he said, Rabbi, or brother, preacher, teacher, when did you ever see me?
Ilikholwa lenene yathi, Rabbi, okanye mzalwana, mShumayeli, mfundisi, undazi nini wena?
See, he's questioning.
Yabona, yayimbuza.
He said, before Philip called you when you were under the tree, I saw you.
Wathi ngaphambi kokuba uPhilip akubize, xa ubuphantsi komthi, bendikubona.
He said, you're the son of God. You're the king of Israel.
Wathi ungunyana kaThixo, ungukumkani kaIsrayeli.
Jesus said, because I told you this, now you believe me. Now you'll see greater things than this.
UYesu wathi ngenxa yokuba ndikuxelele oku, uyakholwana ngokukum. Ngoku uyakubona izinto ezinkulu kunale.
And that's the reason I believe that the church of the living God is going to see a greater thing than this.
Kwaye naso isizathu sokuba ndikholwe ukuba ibandla likaThixo ophilileyo liyakubona izinto ezinkulu kunale nto.
It's just to step out into it now, shortly. See, because they have believed it.
Selizawungena kuyo kanye ngoku ngethutyana yabona ngokuba likholiwe.
Those who have rejected it because of denominational barriers, I doubt whether they'll ever believe anything. See?
Awubayelileyo ngenxa yezithintelo zobuhlelo ndiyathandabuza ukuba bayakuphinda bakholwe kwanto yabona.
Things you'll either walk in light or be blind.
Izinto kuya kuba phakathi kokuba uhambe ukukhanyeni ungenjalo ube imfama.
Light blind or either shows a path.
Ukukhanya kuyaphanyaza ungenjalo kunokubonisa indlela.
Little birds I found at the Statue of Liberty.
Indaka ezincinane ndazifumana kumfanekiso oqingqwe wenkululeko.
Be sure to see that, Brother Tom, when you go up. See?
Uze uncede ngokubona umzana uTom wakunyuka yabona.
They'd beat their brains out against her. And I said, what was the matter?
This better stop ke ubuchopho. Phaya kulaa nto ndaze ndathi yintoni ingxaki.
Said instead of following the light in the storm to safety, they tried to beat the light out to kill themselves.
Bathe endaweni yokulanda ukukhanya xa kukho isitshingitshane siye kwindawo ekhuselekileyo sizama ukubetha ukukhanya ukucime siyazibulala.
That's the only thing that happens when you beat against light, you kill yourself spiritually. Just walk in the light as he is in the light. Then we'll have fellowship one with another.
Loo nto kuphela yenzekayo xa ubetha uphikisana nokukhanya uyazibulala ngokwasemoyeni. Hamba nje ekukhanyeni njengoba yena esekukhanyeni ngoko siyabona nobudlelwane omnye nomnye.
All churches will believe and go on and enjoy the blessings of God. Wouldn't that be wonderful?
Onke amabandla ayakholwa hambe evuyela intsikelelo zikaThixo ayinaba into emnandi leyo.
Look at the Samaritan woman when she comes.
Khangela kumfazi welamaSamaria ekuzeni kwakhe.
She was a Samaritan now, not a Jew, a Samaritan.
WayengumSamaria ngoku, hayi umYuda, umSamaria.
And he said, bring me a drink, and the conversation went on. This is for the newcomers now.
Was what independisele yaqhubeka incoko okwenzela abaqala ukuza ngoku.
And conversation went on.
Yaqhubela phambili incoko.
She didn't know him being no Messiah.
Ngoku wayengamazi ukuba wayengumesiya othile.
He's just a man, a Jew.
Wayeyindoda nje, iJuda.
See how she said first? She said, well, it's not customary for you Jews to talk to a Samaritan woman like this.
Yabona wathi nakuqala wathi kuba akukho sikweni kuni maJuda. Ubani thethe nomfazi womSamaria ngolo hlobo.
She said, we have no dealings with one another.
Wathi asisebenzisani.
He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink, and I'd bring you, give you water, you don't come here to draw.
Wathi kodwa uba busazi uba ngubani nalo othetha naye, ngewucele kum into eselwayo, kwaye bendiyakuzisela ndikuphe amanzi ongayokuza kwakha apho.
Well, she said, now just a minute.
Kuba wathi yena ngoku umzuzu nje.
She said, we worship in this mountain, and you Jews worship at Jerusalem.
Wathi sinqula kule ntaba thina ke nina maJuda ninqula iYerusalem.
Jesus said, but the hour is coming when you'll neither worship at Jerusalem or this mountain.
UYesu wathi kodwa kuza ilixa xa ningasayi kuthi ninqule naseYerusalem okanye kule ntaba.
But in the spirit, for God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and truth. See?
Kodwa kuya kuba ngomoya kuba uThixo ungumoya kwaye abo bamnqulayo bamele ukumnqula ngomoya nangenyaniso yabona.
Well, he went on and carried the conversation until he found out where her trouble was.
Ngoku waqhubela phambili eqhuba ingxoxo wathi wafumanisa ukuba yayintoni ingxaki yakhe.
Well, you know where her trouble was? Anybody know what was the matter with the woman at the well?
Intoni niyazi uba yayiphi na ingxaki yakhe? Ukho umntu waziyo ukuba yayiphi na ingxaki yalo mfazi kwelo qulo?
She had too many husbands, didn't she?
Wayenabayena abaninzi kakhulu wayengenabo.
So he said to her, go get your husband and come here.
Ngoku wathi kuye hamba uye kubiza umyeni wakho uze apha.
She said, I don't have any husband.
What ye and nam yen?
So that's right, you've got five. And the one you're now living with is not yours.
What in Jalalondo, Buna Beba Slan, Nalo Slana, and go Aganguak?
She said, sir, now watch her. Sir, I perceive that you are a prophet.
What ye and Mshegas, Gogum Kangel, Mshegas, Diakonda, Wangum prophet, when?
If you run that Marger reading back, you'll find out, sir, in the original, thou art, I perceive that thou art that prophet.
Ubayo ngamanisa londo, noko kupaulwe, uise emfa, uyakufumanisa mhlekazi, kweyokuqala, wena ndiyaqonda ukuba nguye la prophet.
Remember in the Bible it keeps saying that prophet, are you that prophet? What prophet was it?
Kumbula eBhayibhileni ihlala isitsho la prophet, ingaba nguye la prophet, yayingowuphi lo prophet?
The one that Moses said would raise up.
Yayingulowo uMoses wathi uyakuvela.
I perceive that you are a prophet.
Ndiyaqonda ukuba ungumprofeti wena.
Now we are taught and we know when the Messiah cometh, he'll do these things.
Ngoku siyafundiswa yasiyazi ukuba xa ethe wafika uMesiya uyakwenza ezi zinto.
That was a sign of the Messiah, is that right?
Lo engumqondiso kaMesiya ingaba kunjalo?
To know what her trouble was.
Ukwazi ukuba yayintoni ingxaki yakhe.
said, we know when Messiah cometh, he'll tell us these things, but who are you?
Wathi siyazi baqhathe wafika uMessiah yosixela izinto kodwa ngubani ke wena?
He said, I'm he that speaks to you.
Wathi ndinguye lo uthetha nawe.
She left her water pot, she running to the city, I imagine just holding her heart and saying,
wow, she umpanda wakhe wamanzi wabaleka wayongena esixekweni ndiyaqonda eyibambile nje inhliziyo yakhe esithi,
hold her hands on her bosom, just jumping, saying, come see a man who told me the things that I did. Isn't this the very Messiah?
Ebeke izandla zakhe esifubeni eqhuma nje esithi, yizani nibone indoda endixele izinto endakhe ndazenza. Ayingebe nguye nalo uMesiya.
Isn't that the very one that the Bible said that would come?
Ayingebe nguye kanye lo iBhayibhile ithe uyakufika.
It's a Jew sitting out there, just an ordinary man. Looked like a carpenter.
LiJuda elihleli phaya ngaphandle, indoda nje eqelekileyo ikhangela ngongathi ngumthweli.
But he told me that I had five husbands, and you all know that's the truth.
Kodwa ngicela kubani nabayena abahlanu yayini yazi nonke kuba yinyaniso leyo.
This is got to be the Messiah.
Lo kumele ukuba ibe nguMesiya.
Is that right?
Ngabe njalo?
Jesus said a little while, a little space of time, the world won't see me no more.
Ngoku Yesu wathi kusaba mzuzwana isithutyana sexesha ihlabathi lingabisandibona.
Yet you'll see me, for I'll be with you, even in you.
Ukanti nani yangibona kuba ndiyakuba nani ndibe kuni.
And the works that I do, shall you do also?
Nemisebenzi endiyenza omnani yakuyenza nani?
Even more than I've done here, shall you do? For I go unto the Father, return back in the form of the Spirit.
Nemikulu kunale ndiyenze apha niyakuyenza ngoba ndisiya kubawo ndibuye ndikwimoka moya.
The sacrifice is paid, the royal seed died, the royal seed rose again.
Idini selihlawuliwe imbewu yobukumkani yafa imbewu yobukumkani yavuka kwakhona.
Now the church stands justified by believing it.
Ngoku ibandla limile ingcwalisiwe ngokukholwa kuloo nto.
And the royal seed can come into these people and even make them joint heirs, sons and daughters of God.
Kwaye imbewu yobukumkani ingangena kwaba bantu ize ibenze babe zindlalifa kwakunye nayo oonyana neentombi zikathixo.
Now to the rest of you out there that's not in this prayer line.
Ngoku nonke apho ngaphandle nabangekho kulo mgca wokuthandazela.
I told him just give cards to the people that when I called him this morning.
Ndizema akupha makadi abantu aba xa bendimtsala umnxeba ngalentsasa.
He came and said, "You're going to get us some cards, Daddy."
Wanzala umnxeba wathi ufuna ukuhla ngokwakho ukupha makadi athile umthandazo tata.
I said, "If there's as many as 10 people that's out of the tabernacle."
Ndathi baba ninzi ngaphezulu kweshumi abantu abangabangaphandle komnqoba.
Now sometimes in the tabernacle, I call and give them prayer cards.
Ngonga amanye amaxesha kulo mnqoba. Ndiyabiza ndikhuphe lo makhadi umthandazo.
You come back and say, well, he knew them. They were from the tabernacle. He knew their condition. Sure.
Nize nibuye nithi ke ebebazi ibingabomnquba lo ebeyazi ingxaki yabo ngokuqinisekileyo.
Now I turn around. I say, just those out of the tabernacle come.
Ndize ndiguquke ndithi mayibe ngaba ngaphandle komnquba kuphela abezayo.
All right. You without the tabernacle, you will be the one who gets in prayer line.
Kulungile nina bangaphandle komnquba iyakuba. Nini enifuna ungena emgceni ukuthandazelo.
Oh, we didn't know them, said the tabernacle. We don't know what their trouble is. He might have been lying about it, see?
Oh, asibazi basho abomnquba. Asiyazi uba yintoni ayingxaki yabo. Kusenokwenzeka uba ebexoka ngaloo nto. Yabona?
Then I say, nobody come. Let the Holy Spirit just pick out those that's in here that's not from the tabernacle. Just sitting out there.
Ngoko ndithi mawungabikho mntu uzayo. Mayibe ngumoya oyingcwele obanyula nje awo balapha phakathi.
There's no way at all of getting a man to God unless he's predestinated to be a son of God.
There's just no way of doing it.
Jesus said, no man can come to me except my Father draws him, and that's the truth.
Amen.
UYesu wathi akukho mntu unokuza kum engathanga uba wamamtsale kwaye inyaniso leyo.
Everything he did, there's something contrary.
Yonke into ayenzayo kukho into echasene nayo.
If he did this way, it was supposed to be this way, and this way is supposed to be back that way.
Ukuba wayenza ngale indlela imele ukuba yenziwe ngale indlela. Nangale imele ukuba semva ngale indlela.
See, it's just unbelief.
Amen.
Yabona kungakholwa nje.
But wisdom is justified by her children.
Kodwa bolomuko obuqatshelisiswa ngabantwana babo.
So you see. Now here, I'm trying to say to this congregation of people this.
Ngoko wena uyabona ngoko apha ndizama ukuthetha oku kwintlanganiso le yabantu aba.
That Jesus Christ was that royal seed.
Uba uYesu Kristu wayeyiyo lo mbewu yobukumkani.
It's not us, it's him.
I sithi yiyo.
We are just heirs of that. But all things are ours.
Thina sizindlalifa nje zaloo nto kodwa zonke izinto zisezethu.
What if you'd have stood there that day when Simon came up? Nobody, this is the first thing he ever done.
Kwawunothini uba wawumi apho ngaloo mini xa uSimon wenyukayo ube wena ungekho mntu yinto yokuqala le kwawazenzayo.
Now that'll be the first thing for these people if he doesn't. They've never seen it before.
Ngoku iyawuba yinto yokuqala kwaba bantu uba uyayenza. Abazange bayibona ngaphambili.
But when Simon come up, an old fisherman, not enough education to sign his name to a piece of paper.
Kwada Klaus Mon when you got umlo bakudala engenamfundo yaneleyo nokuze abe nokusayina igama lakhe kwisikwenga sephepha.
The Bible said he was ignorant and unlearned.
The Bible ethe wayengongenalo ulwazi engafundanga.
And the conjunction, both ignorant and unlearned. And then when he walked up and forced Jesus.
Kwaye sihlanganiswa eso kokubini engongenalwazi nongafundanga weza wathi kunyuka ngomqondiso igunya uYesu.
Jesus said, "Your name is Simon."
Uyazi wathi unguSimon igama lakho.
What do you think he thought?
Ucinga uba wacinga ntoni?
What would you have thought if you'd been standing there?
Ngoba ucinga ntoni ukuba ngewawumi apho?
And your father's name is Jonas.
Negama likayihlo nguYona.
And from henceforth you'll be called Peter.
Ukusukela ngoke uyakubizwa ngokuba unguPetros.
What would you have thought?
Yintoni owawunokuyicinga?
Was a man reading his mind? Well, what did you thought?
Ingaba laa ndoda yayifunda ingqondo yakhe ke ngewawucinge ntoni?
Would you thought that was the sign of the Messiah?
Ngewawucinga uba yengumkhonso kaMesiya lowo.
If that's the sign of the Messiah in one age, it's got to be the sign of Messiah second age, third age, fourth age. Every age has got to be the same because God cannot change.
Ukuba ngumkhonso kaMesiya kwisigaba esinye sexesha lo kunyanzelekile uba ibe ngumkhonso kaMesiya kwisigaba sesibini, isigaba sesithathu, isigaba sesine, sigaba ngasinye sexesha simele ukuba yinto enye kuba uThixo akanakuguquguquka.
And how many knows the Messiah was God?
Bangaphi abaziyo ukuba uMesiya wayenguThixo?
Sure it was then. Sure. So he can't change, he has to be the same.
Ngokuqinisekileyo yayengumthanjiswa, ngokuqinisekileyo ngoko akanakuguquguquka, kumele ukuba yinto enye.
That's the reason he had to witness the same thing to the Samaritans that he did to the Jews.
Naso isatso kuba kwafuneka kuba angcine kwalanto yinye kumaSamaria njengoko wenzayo kumaJuda.
Because the three nationalities of people are Ham, Shem, and Japheth's people, Jew, Gentile, and Samaritan.
Kungoba zizo zentlanga ezintathu zabantu bakaHem, uShem, nabantu bakaYafete, amaJuda, intlanga namaSamaria.
Now, you know it's the Holy Ghost? How many knows Peter had the keys to the kingdom?
Ngoku, niyokapela moya ngcwele bangapha abaziyo kwa Petros wayenezitshixo zobukumkani.
Do you notice he opened it at the day of Pentecost to the Jews? Philip went out and preached to the Samaritans and baptized them in the name of Jesus Christ.
Niyokapela loo nto wabuvulela ngomhla wePentecost kumaJuda. UPhilip wehla wayakushumayela kwaSamaria ebabhaptizele egameni likaYesu Kristu.
But the Holy Ghost hadn't come up on him yet.
Kodwa moya ngcwele. Well,
he had to send get Peter, who laid his hands upon him, and they received the Holy Ghost. Is that right?
Wanyenzela kwaba thumele babizo Petros abeke izandla zakhe phezu kwabo baze bawamkele umoya oyingcwele kunjalo.
And the house of Cornelius, the Gentiles received it.
Kwindlu kaCornel intlanga zawamkela.
That was all of it. From that on, he just opened all now. So there you are, see?
Kwakuphelele lapho kusukela ngoko uvuleleke nje kubo bonke ngoko. Ngoko nantso ke yabona.
He had to open.
Wanyanzeleka uba awuvulele.
God has ways of doing things.
UThixo unendlela yokuzenza izinto.
Now, this morning, if this one who gave the promise to the seed, and if the seed is sitting here,
ngoku kusasa nje ukuba lowo abeka idinga kwimbewu, ukuba imbewu ihleli apha.
I want to believe every one of you are.
Ndifuna ukukholwa ukuba ninonke niyiyo.
If the seed is sitting here, surely the seed will see the promise. Now each one of these people standing here has raised up their hands. They've never even been in the meetings before.
Uba imbewu ihleli apha ngokuqinisekileyo imbewu iyakusibona isithembiso ngoku umntu ngamnye kwabo emi apha baphakamise izandla zabo abazange babekho nokubakho kwezi nkonzo ngaphambili.
They're strangers to me. I don't know one of them.
Bangabangazaniyo nam andibazi nam.
They just come in here a few minutes ago. Billy gave him a prayer card, and here they are standing here.
Bangene nje apha kumizombalo edlule uBilly wabanika ikhadi lomthandazo nawe kebemi apha.
There's a lot of you out there raised up your hands that you didn't have prayer cards and you were still strangers here. I don't have anything to do with it.
Baninzi kunipanga phandle bephamse izandla zabo eningawafumananga amakhadi omthandazo nibe ningawangazani yonathi apha. Lonto ayichaphazeli kwanto ngalonto.
You just believe that you're heir of that promise.
Amen.
Kholwa nje kuba uyindlalifa yelo dinga.
You just believe that by his stripes you were healed. And believe that with all your heart and watch him.
Kholwa nje kuba ngemivumbo yakhe waphiliswa. Ukholwe kulonto ngenhliziyo yakho yonke umkhangeleke.
The only thing this gift is just submitting yourself to him.
Inye into esiyo esipho kukuzithoba nje ngokuzinikela kuye.
I don't say nothing. He does the same.
Andithethi kwanto nguye othethayo.
And if it's this spirit of prophecy, the prophet always had, thus saith the Lord.
Umprofeti wahlala enoyitsho inkosi.
It is always right.
Kwakuhleli kuyinyaniso.
No question of doctrine, because it'll have to align with the Bible if it's God.
Yayimfundiso ingena kubuzwa kuba iyakunyanzeleka ukuba ingqamane nebhayibhile ukuba nguThixo lowo.
God can't say something and go back on it and twist it around. It has to be the same thing all the time.
UThixo akanakuthetha into aze ayivukele ayijije ijikeke imele ukuba ibe kwayinto enye lonke ixesha.
Now you out there, you believe with all that's in you, you believe.
Ngoko nina balabo ngaphandle kholwani ngako konke okuni kholwani.
I don't move around anymore. Just sit real still now, everybody.
Ngoko ningabisajikeleza kwakhona hlalani njengokuzola engenene ngoku wonke umuntu.
Just as slowly and softly as you can.
Ngokutotha kangangoko nangokuphansi kangangoko unoba nakho.
It happens to be this morning that the first person standing here is a man.
Kuyenzeka ngalenzasa kuba umuntu wokuqala umi apha ibe indoda.
Now we're going to take this scripture.
Ngoku sizawuthabatha esi sibhalo.
Now do you see where I'm standing? How many can understand that?
Ngoku niyaqonda apho ndimi khona bangapha bayiqonda loo nto.
Here's men and women standing here that I've never laid eyes on in my life.
Nanga madodana bafazi bemi apha andizange ndawaphosa amehlo am kubo ebomini bam.
They've never even been in a meeting.
Abazange babekho enkonzweni.
You see where they're standing. They don't know what's going to happen. I don't know what's going to happen.
Hey, ndibona apho ndimi khona abayazi into yakwenzeka. Andiyazi into yakwenzeka.
But God promised it.
Kodwa uThixo wathembisa ngayo.
Abraham didn't know what was going to happen when he took the knife out to kill Isaac.
UAbraham wayengayazi uba uyawenzeka ntoni na xa wayekhupha imela eza kubulala uIsake.
But God promised him. That settled it.
Kodwa uThixo wayethembise ngaye. Nantso into epheleleyo.
He's received him as one from the dead, knowing he's able to raise him up from the dead.
Wayamkele njengovuke kwabafileyo sazi uba yena wayenako umvuza kwabafileyo.
Is that right? So that's settled.
Ngawangunjalo. Ngoko kwangekho ngxaki.
Now here stands the man by me. I've never seen him, know nothing about him.
Ngoku nawe kum indoda ecaleni kwam andizange ndayibona andazi kwanto ngayo.
We're strangers to one another. We do not know each other.
Ngawangazani omnye nomnye asazani.
God knows both of us.
UThixo usazi sobabini.
Now by divine gift, if I can just by gifted, now those gifts are born in you. God predestinated it before the foundation of the world. How many know that?
Ngoku ngesipho esingcwele, uba ndinokuthi njengokuphiwa, ngoku ezo zipho uzalwa zikuwe. UThixo azimisela ngaphambi kokusekwa kwehlabathi bangaba yaziyo loo nto.
So it wouldn't be anything I'd had to take the gift. God just chose that. I never chose that. He chose that.
Ngoko bingayokuba yiyo nantoni na endinayo ukuze ndithabathe isipho. NguThixo asinyulayo, asindimi owayinyulayo, nguye owanyula loo nto.
Like the prophets of the Old Testament and the different people, they were predestinated to do it. To do this.
Yabona njengabaprofeti betestamente endala nabantu abahlukeneyo abe bemiselwe ngenxa engaphambili kuloo nto.
Now, if the man is sick, I couldn't heal him.
Ngoku uba le ndoda iyagula andinakubana kuyiphilisa.
If the man in need, it would depend on what he needed, whether I could help him or not.
Uba le ndoda inento eyisweleyo kungaxhomekeka koko ekusweleyo kube ndinokuyincedana okanye hayi.
Might be if it was something other like the, a little something I could help him to, I'd be glad to do it.
Kungenzeka ukuba be into ethile yenye nje ngokuba yona into encinane ebendinoyinceda kuyo ukuba ndingakuvuyela ukuyenza loo nto.
Maybe he's got a temper.
Mhlawumbi inomsindo.
Maybe he's not even a Christian.
Mhlawumbi ayinguye kwamKristu.
Maybe he is a Christian.
Mhlawumbi inguye umKristu.
Maybe he's an imposter. I don't know. What if he's just a sneak attack? One that slipped in to come up here just making himself out like something.
Mhlawumbi ingumananisa, ndazi. Kube yintoni ukuba ingoncethezayo ehlasela othi wanyebelezela wangena wazenyukela apha esenzela nje ukuba abe ngathi uyinto ethile.
Watch what happens. Just see what takes place.
Uze ukhangele uba kuya kwenzeka ntoni na, yabona? Ujonge nje ukuba kuya kwenzeka ntoni na.
I don't know.
Andazi.
But see, you stand here, then you can stand perfectly, knowing that God made a promise. God keeps his promise.
Kodwa yabona umi apha ngoko unako ukuma ngokugqibeleleyo usazi uba uThixo wenza isithembiso. UThixo esigcina isithembiso sakhe.
Now, if God keeps his promise between right here now to these people, how many out there is going to sit out there and with all your heart you're going to believe it?
Ngoku ukuba uThixo esigcina isithembiso sakhe kuphakathi kokuba kanye apha ngoku kwaba bantu bangapha bangaphandle abayakuhlala apho phandle baze bathi ngenhliziyo yabo yonke niyakholwa loo nto.
All your heart, you go believe, and you just believe. Now, let's take a scripture.
Ephesians 4:1-4.
Now, Simon Peter came to the Lord Jesus. And upon arriving at the Lord Jesus, told him who he was. And told him things about his life.
Was what ekufikeni kwakhe kwinkosi uYesu, inkosi uYesu yamxelela ukuba wayengubani na, yazi yamxelela izinto malunga nobomi bakhe.
Well, the same Jesus lives today.
Ke kwalo Yesu mnye uyaphila namhlanje.
Do you believe he raised from the dead?
Yena niyakholwa uba wavuka kwabafileyo?
You believe that Messiah spirit lives right in the church today just the same as it always does?
Niyakholwa uba lo moya kaMesiya uphila kanye ebandleni namhlanje kanye njengoba unjalo?
Now, you in the audience that doesn't have a prayer card, you look this way and say, Lord,
well,
of course, there's no prayer cards in the audience. I've got them all standing here. You in the audience say, Lord, you touch me. Find out what
happened.
Now, sir, if there was a way in the world of helping you, I'd do it.
We're
just strangers here, and I'll meet you for my first time.
Yabona mna nje singabangazaniyo apha kwaye mna ndihlangana nawe okokuqala.
But I'm responsible as a minister to tell the truth. And to be a witness of Jesus Christ.
Kodwa ndinomthwalo njengomlungiseleli kuba ndikuxele inyaniso nokubala ingqina likaYesu Kristu.
And now, I don't want you to tell me anything. I just want you to answer me whether it's truth or not. And then let him do it.
Kwaye ngoku andifuni uba undixele kwanto. Ndifuna nje uba undiphendule uba yinyaniso na okanye hayi, ibe nguye ke ngoko okwenzayo.
And if he will perform the same way here at the platform through this body that he did through the Jesus' body, that's God in Christ.
Kwaye uba uyakwenza kwangalo ndlela inye apha eqongeni ngalo mzimba leyo wenza ngayo ngomzimba kaYesu kuThixo lo ekuKristu.
Jesus said, I do nothing till the Father which is in me shows me.
UYesu wathi andenzi into engathanga ukuba ongaphakathi kum andibonise.
He tells me what to do.
Nguye ondixela emandikwenze.
So it wasn't Jesus that told the woman, it's the Father in him told the woman. It wasn't Jesus that knew who Simon Peter was. It was the Father that dwelt in him knew who Simon Peter was. That's it, see. I can tell you now you're a Christian. Yes, sir, because you have a welcome spirit, vibrating warmly.
Ndingakuxelela ngoku ungumKristu eyomhlekazi ngoba unomoya owamkelayo ophephezanga ukufuthumala.
And he's a believer. He's a Christian.
Kwaye yena ulikholwa ungumKristu.
And you're suffering from a nervous condition which gives you a stomach trouble.
That's right.
Yaye uhlutshwa yimoya yokuhlupheka ngokwasengqondweni ekunika inkathazo yesisu.
Is that right?
Ngawo kunjalo.
How did I know that? How in the world would I ever know that? We've never seen one another before.
That's true, isn't it? Maybe you face
something else about yourself.
Well,
I tell you, here's something. I see a woman by you. She's with you. It's your wife. She's also needing some help, too.
Ndizawuxelela nantsi enye into ndibona umfazi usecaleni kwakho ukunye nawe yinkosikazi yakho nayo iswele ukuncedwa kananjalo. Ewe mhlekazi, uyakholwa uba uThixo angakuxelela apha ukuba yintoni na ingxaki inkosikazi yakho? Lungile mhlekazi, nenkathazo yentliziyo ungaqhubi kakuhle. Injalo loo nto, injalo? Inokuxakeka ngokwasengqondweni kananjalo.
You're not from this city. You go back this way when you go home. Going to Cincinnati. That's right. You're from Cincinnati, Ohio.
Ewe mhlekazi, ngoku awuveli kwesi sixeko. Uhamba uye ngapha xa ugoduka uye eCincinnati. Injalo loo nto. Uvele eCincinnati, Ohio.
Yes, sir. Your name is Milliken.
Igama lakho nguMilliken.
Return, go back home, get well. The Lord will bless you and you'll be healed. You and your wife. God bless you.
Pindela ugoduke uphile, inkosi iyakusikelela kwaye uyakuphila. Inguwena inkosikazi yakuThixo okusikelela.
You believe? Not just have faith, don't doubt.
Yiza mhlekazi. Uyakholwa? Ngoku iba nokholo, musa ukuthandabuza.
Be real reverent, everybody now, just be real reverent, keep quiet.
Ngoku uhlonipha ngenene, wonke umntu ngoku ahloniphe ngenene kangangoko, nizole.
The Holy Spirit is so timid. How many know that?
Yabona, umoyincwele uphakuphaku kakhulu, bangapha bayaziyo loo nto.
Just real timid, Holy Spirit. Just any little interruption bothers you.
Uphakuphaku njengenene umoyincwele, uyabona? Uphazamisa nje okuncinane kuyawukhathaza.
According to the doctors, you must die right away with a heart trouble.
Ngokogqirha umele kukufa khona ngoku kukhathazwa yintliziyo. Injalo loo nto.
You come here from Chicago. Mr. Mosley.
Uze apha uvela eChicago. Mnumzana Mosley.
Your first name is Theodore.
Igama lakho lokuqala unguTheodore.
You believe God?
Uyakholwa kuThixo?
Then go home and live. In the name of Jesus Christ, and be well.
Go, God, Jesus Christ, pile, uThixo akusikelele.
You believe God?
Uyakholwa kuThixo?
You suffer with the condition of your leg.
Uhlutshwa ingxaki yomlenze wakho.
You're from out of town too.
Uvela ngaphandle kwale dolophu nawe.
You're from Owensboro, Kentucky.
Uvela Owensboro, eKentucky.
Your name's Miss Lamb.
Igama lakho unkosikazi Lamb.
Go back home and get well.
Goduka uphile.
The lady sitting right there also from Owensboro. Got an abscess on your breast here. Supposed to be operated on tomorrow.
Elinekazi hleli kanye baya nalo livela Owensboro. Unethumba ebeleni lakho kule ndawo. Umele ukwenziwa utyando ngomso.
Go believe and live.
Hamba ukholwe uphile.
You believe, sir?
Uyakholwa mhlekazi?
We're strangers to one another.
Asazana omnye nomnye?
Her name's Mr. Gilmore. That's right.
Igama lakho ngumnumzana Gilmore. Injalo loo nto.
You come from Anderson, Indiana, where the great Church of God movement is. That's right.
Uvela Anderson, Indiana, apho kukho inkqubo enkulu yebandla likaThixo. Injalo loo nto.
You're standing here for your partial afflicted daughter.
Umi apha umele intombi yakho exhwalekileyo ngokwinxenye.
She's partially paralyzed. You believe?
Then
go home and find her the way you believe.
Go, go, do go, if you want to learn, say, I'll call on guy, I'll call you.
Now, let's have faith, believe.
Uti, box, skele, leba, no, call.
You believe with all your heart, sir?
Yeah, call on, in case, I go, you want him,
Your You're from Indianapolis.
Uvela Indianapolis.
You're a minister of the gospel.
Ungumlungiseleli wevangeli.
That's your wife. She's suffering also.
Inkosikazi yakho leyo, iyahlupheka nayo.
She's got the esophagus trouble. The esophagus.
Inoqoqoqo, ingxaki yokuqoqoqo.
The doctor's heart trouble. A little nervous.
Ugqirha inengxaki yenhliziyo ibuxakeka ngengcinga.
I see she's deaf in her ear.
Ndibona uba indlebe yayo ayiva.
Thank you.
Ndoni izapha.
Thou deaf spirit, in the name of Jesus Christ, I charge thee by the living God, come out of the woman.
Moya ndini wobuthulu egameni lika Yesu Kristu, ndiyakuyalela ngothixo ophileyo uba uphume kulo mfazi.
Now you hear me all right now.
Ngoku ndiva kakuhle ngoku.
You both go home and be well. Run back to your home. You hear me, you're well, and you'll be okay.
Ningakodwa nobi niphile, phindelani kwikhaya lenu, uyandiva kwaye uphilile, awuba nangxaki.
You believe with all your heart? Just have faith in God, believe.
Ngiyakholwa ngenhliziyo yenu yonke. Yiba nokholwa nje kuThixo, kholwani.
Thou arthritis and steps off a bad thing. You believe God will make you well?
Esas fosidala sokuqina kwamalungu, nento embi kakhulu. Uyakholwa uba uThixo akuphilise?
Walk right down there, go home, praise his name, and say, thank you, dear Lord Jesus.
Hamba ke ngokuhle uphumele phaa kanye, goduka udumisa igama lakhe uthi ndiyakubulela Nkosi Yesu ethandekayo.
The reason I caught that so quick, this woman had the same thing, arthritis.
Isizathu sokuba ndibe ndibambe ngokukhawuleza loo nto lo mfazi bekwanaloo nto inye isifo sokuqina kwamalungu.
You believe that God will make you well?
Uyakholwa uba uThixo akuphilisa?
Then just walk right down to there and say, thank you, Lord Jesus, and go home.
Kulungile mhlekazi, ngokuhamba nje uhle uphumele phaya uthi ndiyakubulela Nkosi Yesu ugoduke.
All right, sister, just turn and go back and believe you're stiff in your knees, you're in your heart trouble and so forth. Just turn and go back home and say,
kulungile dala, jika nje ugoduke ukholwe, uqinelwe ngamadolo akho nengxaki yenhliziyo yakho njalo njalo, jika nje ugoduke uthi,
thank you, Lord Jesus, and get well. Believe with all the things.
Ndiyakubulela Nkosi Yesu, uphile, kholwa ngayo yonke into ngaphakathi kuwe.
You believe? How about out there, some of you people? You believe?
Ngiyakholwa bangapi abo ngaphandle abanye kuni bantu. Ngiyakholwa.
Little lady sitting there black-headed having epilepsy. You believe that God will make you well?
Ninengazi elincinane elihleli apha elinenhloko emnyama elinengxaki yokuxhuzula. Uyakholwa uba uThixo akuphilise?
You accept it? All right, if you will, he'll do it.
Uyamkela loo nto? Kulungile. Uza kuyenza njalo. Uyakuphilisa.
You're such a preacher sitting here. Wanting a closer walk with God, aren't you, sir?
Nangu umshumayeli ehleli apha. Ehlela apho ufuna ukuhamba ngokusondele ngakumbi kuThixo, awunguye mhlekazi.
You believe God will do it for you?
Uyakholwa uba uThixo akwenzela loo nto?
Raise up your hand and say, I accept it.
Phakamisa isandla sakho uthi ndiyayamkela.
This lady's saying you're throwing her hand down. She's got spiritual trouble she's thinking about. That's right.
Elinekazi lihleli apha lizolulile izandla zalo linenkathazo yasemoyeni licinga ngayo. Kunjalo.
Here's a little lady here wondering if she's going to have her baby. That's right.
You've been in one of
my meetings. I promised you by God a baby,
didn't I? All right. And
go home and have it. Don't worry about it anymore.
Kulungile. Ngoko phindela ekhaya ulifumane ungazihluphi malunga naloo nto kwakhona.
You believe with all your heart, all of you?
Niyakholwa ngenhliziyo yonke nonke.
Every one of you believe?
Wonke kumuntu kuni uyakholwa.
The seed of Abraham shall possess the gate of the enemy.
Imbewu kaAbraham yakudlayela ifa isango, isango lotshaba.
Are you the seed of Abraham by Jesus Christ? Raise up your hands if you are.
Ingaba nimbewu kaAbraham ngoYesu Kristu phakamisani izandla zenu uba niyiyo.
Then lay your hands on your neighbor. On your neighbor, on one another. Lay your hands on one another.
Ngoko bekani izandla omnye okusecaleni kwakhe.
Possess the gate now. It's yours. It belongs to you.
Prayer of faith shall save the sick. God shall
raise them up.
Umthandazo wokholo uyamsindisa ogulayo. UThixo uyakubavusa.
I pray in your own way.
Kulungile thandazane lonke ngendlela yakhe.
Pray the way you do at your church.
Thandaza ngendlela owenza ngayo enkonzweni yakho.
Pray for the people that's with you now.
Thandazela abantu bakunye nawe ngoku.
Just put your hands on one another and pray.
Beka izandla zakho omnye phezu komnye uthandaze.
Lord Jesus, we come in that great almighty name of the royal seed.
Nkosi Yesu siza ngelo likhulu igama lonamandla onke lembewu yobukumkani.
The seed of Abraham who was promised him on the mountain where you provided a lamb.
Imbewu kaAbraham wayethenjiswe ngayo phezu kwentaba apho wambonela khona ngemvana.
And put that lamb in the wilderness.
Wazobeka lomvana enhlango.
A mysterious thing, the same as you did those squirrels yesterday.
Into engumangalise njengoba wenzile ngabona matse basemthini izolo.
I pray, O Lord God, that you send power of faith.
Ngiyathandaza, O Nkosi Thixo, uba uthumele amandla akho ukholo.
Let every seed, I know they will, Lord, because you said the seed of Abraham.
Izayithi yonke imbewu ndiyazi uba bayakwenza njalo Nkosi kuba nawathi imbewu kaAbraham.
And if there has been some here who has been pretending to be the seed and not the seed.
Kwaye kubekho abathile apha abazenzisa ngokungathi bayimbewu babe bengeyiyo imbewu.
Forgive them for their intending or pretending.
Baxolele ngokunqwena kwabo apha kungenjalo ukuzenzisa.
And may the Holy Ghost just now set their soul afire with living faith.
Kwaye wanga umoya ingcwele ngokukanye ungayivuthisa imiphefumulo yabo ngokholo oluphilileyo.
Let the Holy Ghost sway into every heart and heal everybody here.
Makathi umoya ingcwele aphepheze ungena kuyo yonke inhliziyo aphilise wonke umuntu apha.
They got their hands on one another.
Babeke izandla zabo omnye phezu komnye.
The royal seed said, these signs shall follow them that believe. If they lay hands on the sick, they shall recover.
Imbewu yobukumkani ithe nantsi imiqondiso yakulandlana abakholweyo uba bathe babeka izandla kwabagulayo bayakuphila.
And the one who made the promise is present right now showing himself that he's here.
Kwaye lo wenza eso sithembiso ukho kanye ngoko esibonakalisa ukuba ulapha.
There's the seed with their hands on one another.
Nantso imbewu ibeke izandla zayo omnye komnye.
These signs shall follow them that believe.
Nantsi imiqondiso yakulandelana nabo bakholweyo.
May the Holy Spirit surge through every one of their hands.
Wanga moyo ingcwele ungangena ngamandla uphumele kwizandla zabo bonke.
Into the hearts of the people, into the bodies, and heal everyone that's in divine presence.
Ungene ezinhliziyweni zabantu, ungene ngaphakathi emzimbeni, uphilise wonke okubukho obungcwele.
Grant it, Lord.
Siphe oko, Nkosi.
I rebuke the devil. I rebuke all unbelief.
Ndiyamkhalumela umtyoli, ndikhalumela konke ungakholwa.
I rebuke every foul spirit.
Ndikhalumela wonke umoya ongcolileyo.
I rebuke every pretender.
Ndikhalumela wonke ozenzisayo.
I rebuke everything that's contrary to God's word.
Ndikhalumela yonke into echasene nelizwi likaThixo.
And let the Holy Ghost take his place in the heart of the people right now through faith.
Kwaye mawuthi umoya oyingcwele uthabathe indawo yayo ezintliziyweni zabantu khona ngoku ngokholo.
May every sickness and every disease, every affliction leave the people in the name of Jesus Christ. Amen.
Wanga wonke ogulayo naso sonke isifo konke kuxhwaleke ngabashiya abantu egameni likaYesu Kristu. Amen.
Thou seed of Abraham, you are the royal lineage, you are the promise.
Ngoku mbewu kaAbraham, wena ungomlibo wobukumkani. Wena wedinga.
By the grace and help of God, how many of you can raise your hand and say, I have received what I asked for?
Ngoba balona ngoncedo lukaThixo, bangaphi kuno nophakamisa isandla bathi ndikwamkele oko bendikucela.
That's it. That's what the promise is for.
Enkosi, nantso ke, nantso into ebilelayo idinga.
That's what the promise is given for. That you might be an heir of all things through Jesus Christ. Who saved you? He saved you from sin.
Nanso into sanikelwa yona isithembiso ukuze ube nokuba indlalifa yezinto ngoYesu Kristu wakusindisayo wakusindisa isonweni.
He saved you from sickness.
Wakusindisa ekuguleni.
He saved you from death. He saved you from hell.
Wakusindisa ekufeni. Wakusindisa esihogweni.
He saved you from the grave.
Wakusindisa engcwabeni.
You say, Brother Branham, but we all go into the grave, but the grave can't hold us.
Uthi mzana uBranham sonke siyangena engcwabeni kodwa ingcwaba linakusibamba.
He went to it also, but it couldn't hold him.
wangena kulo naye kodwa lizange libe nakumbamba.
Certainly you can't hold him.
Ngokuqinisekileyo lalingena kumbamba.
But Brother Branham, I'm so tempted.
Ke mzana uBranham ndiyendwa kakhulu.
He was too.
Wayendwa naye.
But he saved you from temptation.
Kodwa wakusindisa kwendweni.
Lead us not into temptation, but deliver us from the evil.
Ungasingenise kwendweni, usindise enkohlakalweni.
He did it. It's all yours.
Wayenza loo nto kokwakho konke.
Everything is yours through Jesus Christ.
Yonke into yeyenu ngoYesu Kristu.
He gives you everything freely.
Ukunika yonke into ngesisa.
There's no pay to it or nothing. It's just yours right now.
Awukho ntlawulo kuloo nto kungekho kwanto yenu nje khona ngoku.
Aren't you glad of it?
Aniyivuyeli?
Aren't you happy for him?
Anonwabanga ngenxa yakhe?
Thanks be to God.
Makubulelwe kuThixo.
Now, there'll be services this, tonight. It's tonight. 7:30 tonight.
Ngoku sizakubakho inkonzo ngokuhlwa. Ewe. Ukuhlanje ngecala lensimbi yesixhenxe ukuhlanje.
I'll let the pastor tell you. Come on.
Ngiyakusho mlungiselela nixelele izani.
Now next Sunday morning, the good Lord willing, I'll be back to pray for the sick at the tabernacle forever.
Ngoku kwicala elandelayo inkosi elungileyo ithandile, ndiza kubuya ukuzakuthandazela abagulayo emnqubeni kungenjalo nokuba kuphi na.